Ngiyabonga kakhulu mnakethu Ben, ngiyabonga kakhulu. Ningahlala phansi bangani. Ngiyabonga mnakethu Vele, lokho yi angafanele kwethulwa lokuncane lokunjalo. Kodwa impela ngiyawathokotela lawo magama lamahle. Ngiyofanele ngiphile impilo lenkulu ukuthi ngiphile kuba ngiloko. Futhi ngako ngiyajabula kuba lapha kusihlwa eSouthern Pines, eNorth Carolina. Ngihlala njalo ngikuhlangahlanganisa lokho. Uma kuyiNorth Carolina, uthini? Aberdeen, Aberdeen. Uma ngithola leyo Southern Pines kubonakala kimi kwangathi kufanele kube seSouthern Carolina. Kodwa yeSouthern Pines eNorth Carolina ngiyayihlanganisa. Futhi ngiyajabula nje kuba lapha noko nekuba nalesikhathi lesi senhlanganyelo nebangani bami labaligugu, umnakethu Parker, umnakethu Livale, oh bonke. Nabo bonke labo labathi hambi lapha balindzele kubuya kwenkhosi. Futhi impela bengingamathi umnakethu Parker ngako konke lebengifuna kukwenda. Ngalelinye ilanga bengifunza inzatshana ephephabhukwini ngase ngithi Thomas Parker. Bengifanele ngilathi lelo gama. Futhi sikhashanyana nje, oh bengingathi lusuku noma kanjalo umnakethu Livale uyangena wathi ngani, uyathi ukuthi ngubani loyo, loyo ngumngani wethu endlala lapho. Futhi ngako sitamele kumthola elucingweni. Futhi bengifuna kumbonga ngekuphawula la kwendlulisile kuleli phephabhuku. Futhi ngako ke sita kanjalo ke ekuxhumaneni nami ukuthi ngibe lapha kusihlwa kumsita kule ngcunguthela. Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha mnakethu Thomas. Futhi ngihlangane nabo bonke laba bangani lapha kahle, nawo wonke umuntu futhi nekuba nesikhathi senhlanganyelo. Kodwa ungakucabanga nje ukuthi ngidivela kanjani kuma lapha kusihlwa kukhuluma umlayeto weBhayibheli. Nemathotha lanjalo ahleti emva kwami. Impela ngiva lokuthite mhlawumbe kungcono ngente njengaDwight Moody bathi wakwenda ngesikhathi aseNgilandi. Bekakhuluma ngalobunye busuku ngaphambi kweMacockney laba wabita kahle emagama abo. Nemnumzane Moody bekangenayo imfundo ngako wetama kufunza umbhalo futhi wawabita kabi emagama lamathathu noma lamane. Futhi wabiyela emuva futhi wakutama phinze futhi wabita kabi kakhulu kunakuqala. Ngako wavele wavala iBhayibheli wase ubuka ethulu ngasezulwini wase uthi uNkulunkulu ngiside futhi watamatamisa live. Ngako ngiloko ngiloko-ke bukani kuye nje futhi ngiloko lesifanele sikwende. Nengungcuthela ngiyacabanga konke kumenyetelwe iyachubeka ethulu lapha ethabanekeli lethabanekeli leliBhayibheli. Ngikholwa ukuthi libitwa kanjalo futhi ngiqinisekile uma nitokwenyukela lapho bangani. Impela nitokuva lokuthite. Ngifunze tindzatshana letiningi kodwa umnakethu Thomas kwenteka ukuthi abe semkhathini webabhali labakhulu. Ngiyacabanga belusuku kubambelela kwakhe evini laNkulunkulu. Bese-ke nginesiqiniseko ukuthi kutonesita kuya lapho. Ngingahle ngibukeke ngisikeke kancane kusihlwa ebusweni bami. Nemehlo ami ngiyacabanga senivele nivile ukuthi bengidubula sibham cishe emavikini lamane lendlulile. Futhi kwakuthi jabulisa kwami kwakuyukuhlala njalo ngidweba ngidingela noma lokuthi yite futhi kanjalo emahlathini angephandle. Angizange sengidlale igaluva noma ibhola noma umjako wemahashi nanoma yini. Ngiyayithanda nje impilo yangephandle emahlathini. Futhi ngithanda kahle kakhulu. Ngesikhathi ngiseseAfrika ngathi kuthandzana neTibham kaRoy Wetherby. Kodwa angikaze ngicabange ukuthi ngangingakwati kuba nasinye sato. Futhi ngako beba labanye bebangani bami mhlawumbe bebangangitholela sinye kube bengibavumele. Kodwa angikakhona njengoba ngitshele umnakethu Thomas kulenzambama. Angikhonanga kucabanga ngekuvumela labanye bebangani bami bangithengele sinye saleto Tibham letitu. Uma ngathi kuthi tithunywa tenkolo atikafaki ticathulo etinyaweni tato bengeke ngitivele ngikahle ngesibhamu. Ngako umngani wami wefika futhi nganginalesinye sibhamu lapho indvodza leyasinika Billy Paul. Futhi wachuba inkampani iWetherby e-Indiana wase uthi ake ngikubholele sona futhi ngente sibhamu iWetherby siphume kuso. Yebo-ke kwenteka ukuthi abazange basibhole kahle. Ngafaka libhosho emlilweni cishe emathani lasithupha ekuchuma ebusweni bami ngco futhi cishe etulu njengalawo makhethini umlilo lobovu nje. Naleli bhosho lachubekela emgceni wemayadi langamashumi lasihlanu liphama lashona ngalapha nalesibhamu sancibilika etandleni tami futhi angizange ngibone futhi ngive lutho imizuzwana lembalwa futhi ngesikhathi sengikhona kudonsa ngivule etandla tami kanjena ngivule emehlo ami leliso ngakulolu hlangothi ngangiyibona ingadi intshaza kanjalo futhi ngaphakamisa isandla sami kanjena naleli phinyo lashayeka laphuma lapha lakangena khona lucedu lwetincedu tenhlavu yesibhamu lwathunga indingilizi lenkulu ebusweni bami neticucu letilishumi nesihlanu tisanza nje kwenta ihafu yenyete ngaphansi kweliso lami futhi tahamba yonke indlela tabiyela emuva kwebhola yeliso kodwa atitsinzanga kubona futhi ngako ngesikhathi idokotela angicilonga ngesikhathi bangiyisa lapho wathi into kuphela le ngiyatiko inkosi lenhle kufanele ukuthi beyikathe isethi lapho nenceku yayo noma nakungenjalo bewungeke ngisho ube nenhloko nemahlombe kuko konke lokho kuchuma ngako lethi tonke tinsuku letinhle netikhathi letinhle tami ngiyajabula kuba lapha nje ngako ngiyeva ngaloko ukuthi inkosi isengakacethi ngami noko futhi mhlawumbe ufuna ngitame kukhuluma kancanyanyana nebantu bakhe nekutama kusita futhi ngilapha kutokwenta konke lengingakwenta kude ngente impilo ibe lula kakhudlwana kini futhi ngitame kusita lokwendlula konke lengathi kokuthi kwentiwa kanjani ngako nito ngikhulekela nginesiqiniseko futhi yebo yebo mnumzane yebo mnumzane umnakethu uveli bekathanda kungitshela ukuthi umshini wekwanzisa umsindo lapha ngiwo kuphela unembobho lomncane nieva emva lapho kahle na nieva loko kuhle ngako angikaze ngilahleke lokubona kwami noma kuva kwami nginenkwela lento oyifihla lapha nzawana thite noko futhi leliso langasekudla linekufiphala kulo ngicabanga ukuthi ngileyo indlela lenikubida ngayo liyavevetela liyachucha kodwa litoba kahle litolunga nje ngako yonke into itoba kahle nje futhi ikahle kakhulu futhi ngiyathi kwakukwenhloso letside siyathi ukuthi inkosi yethu ihlala njalo iqinisile ngesikhathi ithi iyokwenda konke kusebenze ngaleyo ndlela ngako ngethemba yena nje ukuthi kube ngaleyo ndlela ungitshele into letinene futhi ungivumele ngageka thinkinga letinene kodwa niyathi angeke angivumele ngitigege tonke sifanele thine bafundisi sifanele sihlupheke njengani bantu lapho inkosi ngaletinye tikhathi iyakhuluma futhi sivumele sathi ukuthi tigegwa kanjani tinkinga futhi sente tinto kodwa khumbulani singena ngqo kuleto tindzawo futhi lapho sifanele sihlupheke khona kanye nabo bonke labanye futhi kulukhuna impela kithi khona ke kukini kubonakala kwangathi nje usibambele sikhathi lesithe niyathi akaphendule ngaso sonke sikhathi ngako kodwa siyabonga ukuthi uhlala njalo eta agibele egagasini futhi ngako siyabonga ngaloko wonke umuntu utiva akahle na eh loko kuvakala njengengcunguthela kulungile loko kuthi wonke umuntu usekushuneni ngqo kulegani manje futhi kusihlwa Nithonse ingcikitsi lencane lapha kuloko lobe kungahle kubitwe ngesihloko lengifuna kusifundza uthi nginaleminye imibhalo nemanotsi lamancane labhalwe phansi lapha lengithanda kwenta iclass lasonto skolwa lelincane ngako kanjalo uthi ke ngitothanda nje kubuta kusobala ngaloko ejwayelekile ekuqaleni ababaningi kakhulu lapha ngingakwathi mhlawumbe uma kunebantu labagulako lokufanele bakhulekelwe ngingakwathi kwenta lilayini lalabakhulekelwako futhi ngibabambe bonke ngebusuku bunye ngako mhlawumbe ngitocala ngibute kusihlwa futhi ngibone ukuthi bangakhi lobeka lapha ukuthi akhulekelwe futhi ukuthi kufika engcunguthelene nifuna umkhuleko wemitimba yenu legulako Uthi ningathanda ukuthi sinikhulekele ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngida ngale yonhloso yebo ke lokho kuyamangalisa lokho kuhle niyabona ukuthi busuku bekucala ngalokho ejwayelekile bantu bathi kulindza kute kube yekugcina khona ke kuthi kuba lukhuni kuyamangalisa kunibona lapha nekukholwa kuNkulunkulu ukuthi niyakholwa ukuthi uNkulunkulu utophendvula utokwenda akehluleke angeke nje ehluleke ndine ngithi inhlupheko talolungile kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kutotonke ngako kuphela nje uma sithola kukhululwa yindlo lemgcoka futhi singena emkhatsini webulukhuni ngalesinye sikhathi njengaPawula nalabo labanye lohambe embi kwethu labangcwele labakhulu nemadoda lakhethiwe uNkulunkulu futhi siyathi ukuthi singeke singehlelwa tinkinga kodwa kuhlala njalo kuyinto letsite emva kwako ukuthi uNkulunkulu ukwenda kusebenze kahle kithi sonke ngiyakholwa emizuzwaneni lembalwa lendlulile angiphosisi ngibona umngani wami lolungile umnakethu Sullivan lohlethi phansi lapha naye bonke labavela endase Kentucky ngiyajabula ukukubona mnakethu Sullivan futhi umnakethu Iverson eFlorida onza wonke futhi bangaki lokhona lapha lovela ngaphandle kwaledoloba na asibone tandla tenu kusukela ngaphandle kwaloko yebo ke asithi Ngabe ukhona yini lapha lovela edolobheni na? Asibone tandla tenu edolobheni labavela edolobheni lonke. Oh yini leniyadiko? Cishe lishumi nakubili, lishumi nesihlanu bantu lengibabonako. Loku kugumelelwa lokuhle lokuvela ngephandle kwaleli dolobha nakethu. Kunjalo, loko ngilokuvame kudonswa ingcungcuthela. Yebo ke umkami bekavamise kungihlabelela liculo lelincane.
They'll come from the east and west. They'll come from the lands afar to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face. Flow with love divine, blessed partakers of his grace, as gems in his crown do shine. You know the song? Jesus is coming soon, our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Then would it bring you joy, our sorrow, our deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
Leo inhloso yethu yekuba lapha. Manje angisiyo umhlabeleli bangani. Angikakhoni kuhlabela. Ngiyathi bengihlala njalo ngifuna kuhlabela mina kethu. Ngakho ngitonitshela nonke ngalesinye sikhathi ningangiva ngihlabela uma ngingahlabela. Uma wenyukela ezulwini futhi sekuphelile konke futhi usemabhilidini akho lamakhulu bengihlala njalo ngiwathandza emahlathi kahle kakhulu nayo yonke into mhlawumbe ngithole indlwana lencana yemapulango endase koneni lenkhatimulo ndzawana tsite uphumela kuvulande longephandle kwendlu yakho lenkulu ngalokunye kusa noma kuvulande longembili lalela endasi lapho emahlathini uvala iphimbo liphuma lihlabela ngumusa lomangalisako umsindo lomnanzi kangaka wena uthi mnakethu Branham uphumelele uma angathatha lolu sizi njengami futhi angisinzise ngani konake kunelitsemba lethu sonke futhi nitobona nithi nje umnakethu Branham uphumelele ngoba nanguya asolo ahlabela umusa lomangalisako bengihlala njalo ngifuna ukuhlabela lokho ngingavele nje ngikuhamishe enhlitweni yami kodwa ngiyethemba ukuthi ngalenye ilanga ngiyolihlabela sibili asivule kuba sefesu sahluko sesithupha futhi naku cishe impela sekusekhathi sekuphuma futhi ngukhani sesicala nje basefesu sahluko sesithupha sicala ngelivesi lelishumi futhi sifunde ingcenye yelivi kugcineni bazalwane bami gcinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu hlomantonke etikhalita nkulunkulu kuze nikhone kumelana nemachinga adevele ngoba asikabambani nenyama nengadi kodwa sibambene nemibuso nemandla nebabusi bomnyama balelive simelene nebubi bakamoya etindzaweni letiphakeme ngakho ke hlobani kini tonke tikhalita nkulunkulu kude nikhone kumelana ngelusuku lolubi futhi nasenende konke kuthi nime ngakho ke manini tingalo tenu tiboshiwe ngeliciniso futhi ni sivikelo sesifuba sekulunga netinyawo tenu tigqokisiwe kulungela livangeli lekuthula futhi ngetulu kwako konke kuthatha lihawu lekukholwa le ntokwati kucima imicibisholo levuthako yalomubi futhi nithatha makalapha wensinziso inkemba yamoya lelivi lankulunkulu Nikhuleka njalo ngawo wonke umkhuleko kunxusa ku moya ngibukile lapho ngakho konke kubekethela nekunxusa bonke labangcwele. Ngitothanda kuthatha sihloko kuloko kuso kuhloma tonke tikhali tankulunkulu futhi bengicabanga esikhashaneni lesendlulile ukuthi loku kungahle kufaneleke eluhlobeni lwelucedu loluncane lwemlayeto ngoba kusasa ekuseni nangetinsuku letilandzelako engcungcutheleni ngoba ngalokwejwayelekile kwingcungcuthela lamadoda lamakhulu labitelwe lokufundzisa loku ngalokwejwayelekile ukhipha livi kubantu.
So Paul here is speaking of a soldier.
Futhi ngako Paul lapha ukhuluma ngekugcoka kwelisotsha liya empini. Lisotsha litifaka etikhalini lilungiselela iimbi. Futhi ngitsi ukuthanda ngendlela lokubeka ngayo kulungiselela. Niyathi ngikholwa ukuthi kwakungilincolin lokasho ngalesinye sikhathi. Ngesikhathi sekuthula lungiselela imbi noma kungahle kube bekungesuye kodwa kuvakala kwangathi kubonakala kwangathi kimi njalo bekunguye lowenda leso statement ngesikhathi sekuthula lungiselela imbi futhi lokho bekungaba into lenhle kithi ukucabanga ngayo ngesikhathi lapho yonke into ihamba kahle kungcono ulungele ngoba Sathane angeke akuvumele kuhambe kahle esikhathi lesidze usengcungcutheleni manje futhi yonke into itovele nje itheleke kahle kodwa nitosuka lapha ensukwini letimbalwa futhi nitohlangana nesitha angahle angalinzi ngisho nekulinza ute ulungele kuhamba angahle ahlasele noma nini ngako unebubi futhi unelunya wenda noma yini langayenda noma yini langayisho noma ayende uyayenda khona manje ngako kungcono kuhlala ugcokile ngaso sonke sikhathi ungahle uhlangane naye ngephandle esitaladini ungahle uhlangane naye kukwakho emotweni kulukhulu kusho ukuthi uhlangana naphi naye noma utohlangana nawe khona lapho esihlalweni nami khona la epulpiti lapha noma kuphi nje ukhohlakele nje futhi akanandzaba ngako sifuna kukulungela futhi lo thishela lomkhulu Paul alongcwele bekafundzisa libandla ukuthi utihloma kanjani tikhali futhi beka kufananisa nelisotsha lilungela impi lenkulu ngaphambili manje siyathola mayelana etiveni kunetikhathi letiningi ukuthi tive akunandzaba noma banebungani noma bede bungani sive ngasinye sinetinhloli taso manje sinetinhloli tethu umhlaba wonke ejikelele futhi sonke sive emhlabeni sinetinhloli taso lapha noma ngabe banebungani noma bede bungani bathi kuba nekusola lokuncane neyadi manje iNgilandi ingulenye yetive letinebungani lobukhulu nathi kodwa noko sinetinhloli eNgilandi iNgilandi inetinhloli lapha sinatonza otonke noko ngako tenda imijikeledo yabo futhi banebungani bantu labakahle kude empeleni longakusho lokumelane nabo kodwa bahlala bacaphele babukile babone ukuthi kwentakalani futhi babuke isikhali lesitsite lesisha lesitowakhiwa futhi bayothishelele bangene ngqo futhi babone ukuthi leso sikhali sinjani bese ke basithumela eveni labo lucobo futhi bayolungiselela kuphindzisela noma ngabe besengasisebenzisa lesikhali ngani bebangaphindzisela ngaso kithi noma uma sifanele sisebenzise sikhali sabo noma basebenzise sikhali sabo kithi tinhloli tethu futhi sitokwakha sikhali lesithide kulwa nesikhali labahlela kusisebenzisa noma lenye imfihlo umsebenzi lofihlakele noma into letsite leimfihlo lesihlela kuyenda futhi batolungiselela ngoba banetinhloli lapha taleyo nhloso kuhlola nekubona ukuthi sendani sinetinhloli lapho iyabambimba sibona ukuthi tendani kubonakala kwangathi angeke nje sethembane nje kubukeka kwangathi kukhona lokuthite kubantu lokuvele kuhambe kathi kangako ngulelo banga lelithe lokungalihamba ngiyajabula ukuthi kukhona into lesingabeka lithemba leliphelele kuyo anijabule na into le asidzingi ukutibuta ucabanga ngayo sathi nje ukuthi singaphumula nje njengebantwana labancane ngicabanga ukuthi nguleyo ndlela lesifanele sibe ngayo ikakhulukade emakristu sifanele sibe njenge ekucaleni niyacaphela umuntu utama ukuthola leyo ndzawo ngoba ngesikhathi endiwa kwekucala ngemfanekiso kaNkulunkulu akathi ngikanga ukuthi athi phanzele naNkulunkulu wamnakekela kodwa kusukela abangu ngulongatiwa noma lo loluzulane khona ke utofanele athi sebentele yena futhi usola yonke into uvele nje uma nitokuthatha kahle lokhu lento okusho ufana nesiphoko yonke into ibukeka icaphelisisa kancanyana akasekho akafuni kuyilindzela manje tive tenda letinto leti tiyambimba uthi njalo njalo ti ngenxa yokuthi bafanele bende lokhu kungoba tikhali tabo letinzala lebe bavamise ukuthi sebentisa setaphelelwa sikhathi manje besingentani ngebutshoki nemcibisholo labake bawusebentisa noma besingentani ngetikhali letinzala lebe batisebentisa empini yokucala emhlabana sibhamu lesikhulu lesidzala iCrack Jorgensen noma besiyokwendani ngeSpringfield loko kufakwe lokunye impi yokugcina negaranti lempi nenjumbane yeatom kuyo niyabona kungukuthi sekuphelelwa sikhathi lendiza lenzala lesasiyejwayele iEnoka leyawela empini yokucala emhlaba ngani basebentisa indiza lenetinjini letinsathu noma letine kulempi yokugcina futhi manje seyimfucuta nje ayisalungi seyiphelelwe sikhathi sicithe tigitsi temadola kudenda bese-ke sitiphonsa ebhodweni lelikhulu lekubumba sitibumbe futhi ngenxa yokuthi sitha netinhloli tethu tibika singenise tindzaba kuthi banendiza lenkulu manje sihamba ngendiza ijet manje banayo kude bakwade kuyibhekisa enkanyetini bakhwebula incipho yinye futhi umhlaba wonke uba lifu leluthuli ngako sekuthi akube kuphela kwalento futhi akukho lutho labakwatiko ukuthi bakwente manje donke tikhali letinzala tishintshiwe futhi dabade imvithi bengicabanga sitimela lesidzala lesishisa emalahle lebe sivamise kuthatha sehle sidzabule eJeffersonville lapho ngase sikhumulweni futhi bebayoba nemalayini lamakhulu eTibham futhi batise eFort Knox lapho betendiwe khona nemathange leyo njini lenzala yemalahle le ayisekho ngisho nayinye yato kubojanji tonke setafa futhi tihleti titungeletile njengento yemlando bebatisebentisa kulempi yokugcina kodwa manje seyadizili etinsukwini letimbalwa nje utoba yinzaba lensha lechutshwa yi-atom ngako ngiko konke ufanele ukulahle futhi uqale kabusha futhi niyati kulempi emkhathini wetive kukhona impi lenkulu lechubekako ngaleya kwalokho futhi leyo yimpi emkhathini wankulunkulu nasathane impi lenkulu futhi leyo bekuyimpi yokucala futhi isasolo ivivile kodwa ngijabula kakhulu ukuthi masinyane kutofika ekugcineni futhi kutophela konke sathane unetithunywa takhe ngephandle nzawo tonke ticaphele timbimba abantu bankulunkulu iminyakato yankulunkulu sakhe sitha sihleti yonke inzawo sicaphele sibuke ukuthi yini langayenda futhi uNkulunkulu unalabanye labangephandle nabo ngako siyabonga ngalokho futhi ngasinye sive sihlomisa libutho laso ngetikhali tempi letingcono kute ndlula tonke futhi damuva lesingasithola ngaleso sizathu yethu imishina lemidzala diba ngulesetiphelelwe sikhathi ngenxa yokuthi sithola njengamajalimane kurada netinto letehlukene lesitithatha kuletinye tive nento lesitakhela yona cobo lwethu manje bathola indlotha ivunguta ijikeleta emkhathini bonke bampongolota ngalokho niyati sinendoda ngale emkhathini ngani lokho akusilutho sinemakristu sibe namunye emkhathini iminyaka letingulungwane letimbili niyadi kunjalo bampongolota ngalokho lokho akusilutho lolusha lokho kutshala kithi besikwathi lokho sonke lesikhathi ngako niyabona na niyabona ngulokho nje ukuthi sikuthe kangakanani abaconzi nje yebo bakha imigwaco lemikhulu netintfo letinkulu kakhulu kanjalo futhi betama kwenta umhlaba ube yindzawo lengcono nakanjalo njalo abaconzi ukuthi labamnene batokudla lifa lawo ngako nako lapho khona ngako nje nje niyabona uNkulunkulu unako konke ukulungisele sine lokho kuthi into kuphela lesifanele siyende kubambelela nje kuye futhi nje siqhubeke ngqo niyabona na lokho kuthi konke kukholwa ngiloko kuphela la sicela ukuthi sikwende uto sithatha asendlulise ngqo ngako sithola ukuthi lesithunywa leti imfihlo tesitha tihlethi titungeletile sive ngasinye manje sitohlomisa emadoda aso ngetikhali tembi tamanje tamanje nje futhi bayadadisha futhi benda konke batama kuphindzisela kulesikhathi salomunye umfo nekuthola sikhali lesincane lesithite sesimanje lesincane into letsite lene kugadla lokuncane kuyo kusukela kubuchoki nemcibisholo kuya esibhamini lesidzala iMasket futhi kusukela esibhamini lesidzala iMasket kuya esibhamini lesikhulu sesimanje futhi kusukela kuloko kuya kuse Atom basolo bachubeka nje nekwakha kubagcina babhizi sonke sikhathi futhi ngumsebenzi wesive uma bafuna kusinza bafuna ukuhlomisa amasosha abo ngekuhloma lokungcono kwendlula konke lokukhona yebo ke uNkulunkulu uyathi ukuthi ungilozi ngenasiphetho niyabona akathi ngikucabanga noma yini lengcono wathola nje lokungcono kunako konke bekuqala nje ngako ungeke uthuthuke kuko akukho lokungentiwa ngako usinika nje lokungcono kwendlula konke lelo livi lakhe amen kunjalo lelo livi lakhe lokungcono kwendlula konke lokunganikedwa uNkulunkulu uniketa abantu bakhe lokungcono kwendlula konke futhi ngiloko la kukhethela bantwana bakhe gona lokwendlula konke lokwendlula konke ngijabula kakhulu ngaloko ngibona uNkulunkulu babe wethu nembuso lesithi thunywa tawo ungilongenasiphetho manje letivelethi tiqhubeka nekwakha nekudadisha nekusebenta nekuhlwayisisa kusayensi nayo yonke into kanjalo kodwa niyabona uNkulunkulu angilongenasiphetho ngako ke wathi siphetho kusukela ekuqaleni futhi ngaphambi kokuthi kuke kwenteke uyathi ukuthi kanjani nini nekuthi kuphi ngako singaqiniseka ukuthi kuphela nje uma sikuye yonke into ihamba kahle nje asikho sidzingo sekwesaba noma yini akukho lutho lolungasikhathatha ngako siphumule ngekuthula njengabantwana labancane futhi akukho lokungasilimada ngako uNkulunkulu longenasiphetho niyabona kungaleso sizathu ngilikholwa livi lakhe anilikholwa na kungoba lelo livi linguye ekuqaleni beka khona livi nalivi beka uNkulunkulu nalivi beka uNkulunkulu nalivi wendiwa inyama futhi wakha emkhathini wethu manje ngako ngako ke uNkulunkulu bekathi ukuthi yena lucobo bekangeke ehluleke ngoba bekangetulu kwaSathane ngako uvele nje atinikele yena lucobo niyabona livi lakhe ngako lokho kwehlulwa manje uNkulunkulu angeke into esinqumo namuhla futhi kusasa abuye futhi into esinqumo lesesingcono niyabona ngoba sinqumo sakhe sekuqala siphelele akathi ngeke ukuthi asigucule ngako ngako ke singaphumula ethi kwanoma yini uNkulunkulu layishoko kungaleso sizathu ngikholwa ukuthi libhayibheli lilivi laNkulunkulu manje sizathu sekuthi ngikholwe lokho ukuthi uNkulunkulu utofanele ehlulele live ngelizinga lelithide futhi uma kungelibandla ngulipi lona niyabona kunemakhulu awo anemabandla lehlukene netilhlangano kulungile kodwa ungeke iluthela ithi sinako nebaptist ithi cha sinako nepresbyterian ithi sinako nepentecostal ithi cha ngiko lokhu inazarene ithi cha ngiko lokhu utotheteka kodwa uyabona livi ngiyalikholwa nje livi niyabona na lithathe nje ngendlela lelabhalwa ngayo likholwe futhi alinali humusho langansense lithi libhalwe nje lapho bese ke uma atokwehlulela live ngelizinga lelithide ngani lokhu ukubukisisile ngako indlela nje lokufanele kube ngayo ngako ngikukholwa kanjalo nje ngufundzeni nje nithi yebo Nkosi futhi ngiyakholwa uma simkholwa uNkulunkulu sonke sikhathi uma uNkulunkulu asho noma yini sikugcizelela ngaamen kunjalo noma yini uNkulunkulu layisho wathi Jesu Kristu unguye itolo naphakathi manje lomunye bekangathi yebo ke ngandlela thide amen amen uma athi phendukani futhi nibhaphathiswe futhi nemukele moya lo ngcwele. Amen. Niyabona na. Wathi labalungile batawuphila ngekukholwa. Amen. Futhi wathi ngidobuya futhi. Amen. Futhi noma yini la ishoko, moya lo ngcwele ngekhathi kithi uvele nje akugcizelele nga-amen. Niyabona na. Bese ke ubuka into lelandzelako. Niyabona manje ku lokho kuyamangalisa ukuthi singaba nekukholwa lokunjalo. Manje sizathu ngathi ukuthi kuqinisile ngoba uNkulunkulu washo ngale encwadini yesambulo. Loyo susa sabelo sinye kule ncwadi noma engethe sabelo sinye kuyo. Oh he, lokho kufanele kube ngulokho lato kwehlulela umhlaba ngako ngaleso sikhathi. Oh, wena uthi utole hlulela ngaKristu, ulivi, angeke asuke kulo, alibophele emvanco futhi, ulivi, ngako manje, ngako siyathi ukuthi lelo livi liqinisile. Futhi uma uthi unaKristu futhi ungalikholwa lelivi, kukhona lokungalungi ngaloko lonako, ngoba livi liqinisile, yebo mnumzane. Lifanele libe livi. Manje sithola ukuthi uNkulunkulu wanikela abantwana bakhe lokungcono kwendlula konke. Futhi ngakho ke akadzingeki ukuthi akuthuthukise. Yena nje akaguquka inhlobo, akakantshintshi nakancane kusukela esikhatheni sekucala nakanikela abantwana bakhe kwekubavikela. Manje ngesikhathi adi kwakunempi ezulwini, wadzingeka akahlele amkhiphe esathane. Wase-ke wehlela emhlabeni futhi wagcinisa abantwana bakhe ngelivi lakhe. Ngifuna kunibuta lokuthide, cabangani nje ukuthi manje Eva akazange aseme kule ncaba lenkulu yelivi lakhe. Manje Sathane bekangephandle adama kusebenzisa luhlobo loluthide lwelichinga kumkhipha lapho, ngoba kuphela nje uma ahlethi emva kwelivi yonke into iyayikahle. Ngulapho la senta khona liphutha lethu. Senta liphutha lethu uma siphuma emva kwelivi. Ngako ngikholwa ukuthi onke emakholwa eliBhayibheli akucabanga ngaleyo ndlela. Sisuka emva kwelivi, khona-ke sisenkingeni. Kodwa kuphela nje uma sigcina livi embi kwethu. Ningatitholi seningembili kwelivi. Akuthi livi libe sembi kwenu. Uyabona, vele uliyekele lihambe kuqala, futhi uvele uphile emva kwalo ngqo. Lilima umgodzi futhi wena vele uhambe kuwo. Niyabona na, futhi nguleyo ndlela lelihamba ngayo. Manje siyathola ke kulesikhathi lesi lesikhulu sekuqala ngesikhathi uNkulunkulu aqinisa abantwana bakhe kule ncaba yelivi lakhe, futhi wabatshela manje lokho kuthi lokho kwakungiko. Manje cabanga nje, Eva akavelanga wala yonke into, akashongo ukuthi yebo-ke uNkulunkulu ngiyacabanga akalungi ngako konke, angilikholwa livi lako. Cha, ngikholwa ihafu yalo Nkosi. Cha, Sathane wahumusha ngalokungesiko nje ingcenyana lencane yalo, hhayi konke kwalo, lokuncanyanyana kwalo. Futhi ngenxa yekuthi walalela lelo temu linye lelincane, kubangele lonke ludwendwe lwemngcwabo, kwende lonke lithuna, kwende tonke tinwele letimpunga, wonke umntwana logulako. Sonke sono lesake sendiwa ngenxa yekuthatha nje licashata linye lelincane lelivi laNkulunkulu, futhi nje ulifaka endzaweni lengesiyo. Manje uma uNkulunkulu longenasiphetho, uNkulunkulu logcwelela uthando kuhumusha ngalokungesiko livi lakhe, ningalikholwa nje lonke lalo, ingxenye yalo nje. Uyovumela konke loku kwenteke ngenxa yekuthi nje kukholwa ngalokungesiko lokuncanyana kwalo. Ngikholwa ukuthi sitothingeka sithathe konke nalokuncane kwalo, siphinde sibuyele emuva futhi, ngoba nje kuliphendukeletela. Uthi iBhayibheli lisho lokhu, kodwa liqiniso alichazi kona lokho. Lisho lokho, niyabona na. Kusho lokho ngaleyo ndlela nje. Ngakho sifanele sikugcine ngaleyo ndlela, indlela lalisho ngayo. Kodwa-ke Eva bekato manje sitothola masinyane nje uma bekafanele athole Sathane wadzingeka amnake. Manje niyakhumbula usemphini naNkulunkulu. Futhi besilisa nebesifazane babantwana bakhe, ngako usemphini naSathane. Ngakho manje khumbulani, Sathane uyehla kuthi asebenzise lisu kutama kulimatanisa nembi yaNkulunkulu, sivikelo sakhe. Utama kuthola into langayithola, sikhali lesingcono. Ngakho asikho sikhali lesingcono lebekangasithola. Ngakho-ke lisu kuphela lebekangalisebenzisa bekungaba yimizindlo. Oh ngesikhathi uma kuzindla noma yini livi lithi kodwa ake ngibone lokho akusho mina ngemivimba yakhe siphilisiwe thine lokho akusho kusho lokho nako kunjalo noma ngibani lothandzako yebo ke ngiyathi ukuthi moya lo engcwele bekawabo emuva insuku intasekuqaleni kodwa imizindlo nje iyasitshela ukuthi si oh cha ungakwenzi lokho loyo lothandzako kini nakubantwana benu nakubo bonke labakhashane ngisho nalabaningi inkosi uNkulunkulu wethu leyo babida niyabona na niyabona akukho mizindlo ungemi kuzindla cubeka ukholwa nje kholwa nje loko lakusho yebo ke mina kethu Branham ngifuna emoya longcwele iminyaka lelishumi uzindla ngani uma uchubela icebo lakhe khona ke chubeka nje khona ke kukholwe nje niyabona wabeka phansi icebo futhi nje walandzela lelo cebo khona ke litofanele liphume kahle uma kungenjalo khona ke washo indlo lengalungi niyabona na ngako angeke asitshele lutho leliluphutha futhi abesolo angkulunkulu ngako niyabona ufanele ukholwe ukuthi lilivi lakhe noma nakungenjalo awumkholwa nhlobo ngako akejwayeleki akunjalo na kodwa kuliciniso impela kuliciniso sibili manje sithola ukuthi lesitha lesi lesikhulu sankulunkulu sacabanga manje kuphela nje uma batokholwa lelo livi ngingeke ngifike kubo kuphela nje uma loyo mndeni lomncane e-Eden usolo usemva kwalelo livi ngingeke sengibathinze kanjalo naye angeke namusa kunjalo usasolo uvaliwe kunjalo kodwa uma ngingasebenzisa lelinye lisu lelihle impela futhi ngizindle nje nginiketa imizindlo yemuntu lothide ngoba ungumuntu futhi uma nje nginganiketa imizindlo yemuntu khona ke sito inqoba imbi Sathane nethingelo sitake kodwa ke Eva wamvumela ngako ke siyasathi sitha sethu ngekuhlasela kwakhe mhlawumbe awukayo kutholi kahle nje ngendlela lengushito ngayo siyasathi sitha sethu uma noma ngubani noma ngimuphi umoya noma ngimuphi umuntu utama kuphikisana nelivi laNkulunkulu kumbulani nguleso sitha sakho Siyakwazi ukuhlasela kwakhe lokudzala nguloyo labhidlita sivele sibantu futhi nguleyo ndlela latephula ngayo namanje namuhla futhi nguleyo ndlela lakukweshisa ngayo kuNkulunkulu kungakholwa livi lakhe nendlela kuphela longake uhlale ngayo enhlanganyelweni naNkulunkulu futhi ukhulume naye ngekuphola kwakusihlwa kuhlala ucinisiwe evini etinhlangothini totimbili akuthi likhethini lelivi laNkulunkulu liwele yonke indzawo kuwe futhi ube lithonsi ngqo emkhathini nalo kunjalo khona ke uvikelwe ludumo manje kude ende lokhu utofanele akwende kuhawukeleke kakhulu imizindlo futhi nguleyo ndlela sathane lenda ngayo uhambe embili kulowo msebenzi futhi usitha lesikahle futhi usenda sihawukeleke wathi ngeke asende sihawukeleke kuEva wathi manje buka sithandwa uyabona uyathi awathi ukuthi ngikuphi lokulungile nalokungakalungi futhi ufanele ukhumbule ukuthi kulesithelo lesi siyathandzeka kubukwa esweni siyokwenda munye ahlakaniphe nako konke oh uma loyo kungesiwe umsundu lokahle thola iPhD yakho nje noma iLL LL QU STD noma into lefana naleyo utohlakanipha umbulani manje lokho akusiko lokho lokungiko kukholwa kuNkulunkulu lokukwentako ungahle ube neticu letenele kuplastela lolobonza ngato futhi ube usasolo ungamathi uNkulunkulu niyabona na wathi uNkulunkulu ngekukholwa akukholwa kunye kanjani na ngekukholwa ini kukholwa evini lakhe nguleyo ndlela kuphela laqonza ngayo ukukholwa kukholwa kuthi angekuva kuva livi laNkulunkulu kuvela kanjalo ke ngekuva livi laNkulunkulu manje sathane wakwenda kwahawukeleka usasolo akwenda kuhawukeleke manje angikhobosi lutho ngiyethemba aningitholi kanjalo uma ngikwenda angikakuconzi ngaleyo ndlela kodwa sathane utama kwenda isayensi yetenkolo nemfundo kuhawukeleke ngani bese solo sitama kufundisa umhlaba iminyaka lethe ngulungwane letimbili uya ngekuba mubi kwendlula lowake wabangiko niyabona na ngeke ulethe bantu kuKristu ngemfundo ngelihlelo batama kukwenda kubukeke kukuhle. Sono sihle, impela siyabukeka. Manje uma uthatha eBhayibhelini siyathola bengikhuluma lapha ebusukwini lobumbalwa lobendlulile mzawana thite ethi kwesifundo sanowa elusukwini lwakhe thatha Genesis wesithupha ngesikhathi emadvodzana nkulunkulu abona emadvodzakade ebantu futhi ngake ngafunda umlando futhi ngangilalele loko somlando lebeka niketa kwakhe noma cha ngiyaxolisa bekuluhlatiyo kuloko lebeka kucabanga ngemadvodzana ankulunkulu labe ngiko wathi kwakuthi ingelosi letiwile letangena ngenkhani enyameni yemuntu futhi tabona besifazane nekuthi bebahawukeleka kanjani labo besifazane nala madvodzana ankulunkulu abanyama uma ukuthatha ngaleyo ndlela ngacabanga mnakethulo ligugu ukhaliphe kakhulu kunami kodwa uma wenda loko wenda devele abe ngumdali-ke ngako devele akakwathi kudala kuphenduketela nje loko unkulunkulu lakudalile kunye kuphela lokudaliwe loyo unkulunkulu umdali munye lokungalungi ngilokulungile kuphendvuketelwe emanga liciniso lisetshendiswe kabi niyabona kuphinga sento lesifanele lesisetshendiswe kabi niyabona konke lokungakalungi ngilokulungile kwendiwe kwaphendvuketelwa futhi ngiloko kuphela sathane langakwenda kuphendvuketela nje loko unkulunkulu lasavele akwendile niyabona imphendvuketelo kulungile manje sithola kutsi tikhathi letiningi sathane ukwenda kuhawukeleke kakhulu kakhulu ukuthi udume kakhulu manje nguloko lakwenda ku-eva lohlakaniphile lokhaliphile lonjingile namuhla ukwende kwahawukeleka kakhulu bantu baze bafune kufaka tigitsi temadola etakhiweni bese ke bashumayela kubuya kwenkhosi sekusedude niyabona na amabandla akha emahola lamakhulukati nekuthenga umhlaba lomnenge nayo yonke into bese-ke bashumayela kuthi kubuya kwenkosi sekusedude netithunywa tenkolo ensimini batama kuletha livi kubantu lababhuyile lebe bangakaze balive ngalesinye isikhathi futhi ufanele uhlupheke ngako niyabona akubukeki kukahle kimi kodwa sathane utama kukwenda kuhawukeleke ulungisa emabandla alende libe libandla lelihlakaniphile lelikahle lelihlakaniphile ngihlala edute nenhlangano letsite kuhle bantu labamangalisako ngiyacabanga nemadvodza kodwa lelikhehla lihleti ngephandle litama lilinzele kukhulekelwa futhi ngoba lo mfundisi bekangakholelwa emkhulekweni walabagulako bengingekho kule ndzawo ngaleso sikhathi lelikhehla lalilinzile siphepho sihusha futhi ngoba lo mfolo mdzala bekathi akabe luhlobo lolu bukeka njengamalala ephayiphini umfo lo mdzala tatane bekangenato ticathulo letingako etinyaweni takhe nelibhantshi lakhe lelidzala lalimanikiniki futhi litsabukile futhi kodwa lo mfundisi akazange bekangeke ngisho amvumele ete kuvrande lomncane aphume emvuleni futhi bengitibuta nje kuthi uma senyukela ezulwini uma nje kutoba khona lekhethekile indzawo lencane yalabahlakaniphile nalababhuyile nayo yonke indlu ikulenye indzawo manje ngesaba kuthi kutoba nalokunengi kujabha ekwahlulelweni ngoba niyathi Pawula washo ngale kumaHebheru cahluko selishumi nakunye bazulazula bembethe tikhumba tetimvu netikhumba tetimbuti bebeswele futhi bahlaselekile bukani Eliya emgetheni wakhe nekuthi kanjani uma besingambona enyukela emnyango wethu namuhla anesilevu yonke indzawo ebusweni bakhe inhloko yakhe lenembandla igcwebetela sicephu sesikhumba semvu asivunulile mhlawumbe besingamcosha egcekeni labanye bebazalwane bethu labahlakaniphile kunjalo kodwa awathi ukuthi yini lokushaya ngaphansi kwaleso sikhumba lesidzadlana lapho niyabona na moya loyingcwele angahle kube kuhlala ethabanekeli lapho niyabona na asikafanele inhlobo sikwente lokho sifanele sibe ngumnakethu siphathe kahle indvodza kungenandzaba uma isephutheni noma kunjalo mphathe kahle yibani kahle kuyo uma ungenaye loyo moya khona-ke kukhona lokungalungi Jesu bekamuhle kulabo lebe bababi kuye niyabona nifanele nibe ngemaKristu lagcwele luthando nilungele kusita noma ngusiphi sive umbala sivumokholo noma kuphi noma ngasiphi isikhathi niyabona na sifanele sibe ngaleyo ndlela lawo ngemaKristu nguleyo ndlela Kristu lebe kangaba ngayo nathi nekuba ngumKristu kusho kufana na Kristu. Manje Satane wenda yonke into ihawukeleke kanjalo noko. Uthi abeke bantu eceleni. Uthi ufanele usikholwe lesivumukholo lesi. Uthi ngiloko kuphela lofanele ukwende. Uthi ufanele usho lomkhuleko. Uthi ujube tindvo na kanjalo njalo. Ubukeka kwangathi nebantu baqhubeka baphila, basagembula, babheme, banathe, besifazane bagcoke timpahla letingakahlonipheki. Futhi baya emibukisweni. Emitansweni futhi badlale emakhadi njengoba bebahlala benda nje niyabona na kodwa noko babe balelikhulu leliphakeme licembu lebantu labahlakaniphile niyabona Satane ukwenda kuhawukeleke sibili loko akusiko niwucaphelile umhlatshelo wakhayini kuthi wawubukeka uhawukeleka kanjani umuhle dithelo tasensimini netimbali na kodwa waka-Abela wawungabukeki uhawukeleka Adonsa libundlu lelitsadlana ngesiceshana angicabanga ukuthi bebanayo insangu ngaleto tinsuku kungahle kube kwakungumvini wamagrebisi lokho cocotwe enzanyeni yakhe futhi wamthatha wamisa etulu lapho wase ujuba umphimbo wakhe lomncane ngelithwala waze wopha imphosa kufa kwakungahawukeleki kakhulu kodwa kwakukulunga kuphendvula soni kodwa uNkulunkulu nje uletha livi lakhe libe nguleli vumako kakhulu ngaso sonke sikhathi akathi ngeke kuthi alicinisele kabusha tekuphepha kwalo futhi alethe lenye into wenda nje livi lakhe libe nguleli phathekayo ngaso sonke sikhathi neliBhayibheli lathi uma sitha singena njengesikhukhula umoya waNkulunkulu uphakamisa izinga kumelana naso niyabona na manje yini Konake uma sitha singena njengesikhukhula nekuqinisa tekuphepha kwaNkuluNkulu kubantu bakhe ubaqinisela tekuphepha ngelivi laNkuluNkulu ngako uphakamisa livi nje lizinga kumelana naye amen manje ulivusile kathathu benathi kuthini uNkuluNkulu uhlala njalo akulokuthathu ninga leyo inombolo lephelele yaNkuluNkulu njengaNkuluNkulu iyona kanje ingcikitsi yeluthando Umoya umbonya lonke lilanga netinkanyeti nemihlaba kusuka eliphakatsene uma kwakukhona indlela lenjalo kuya eliphakatsene lonke luthando onke emandla sibili manje lolo thando akusiyo ifilio ligama lesiGreek lilubeka eluthandweni kodwa luthando lwenhlanganyelo kodwa yiagapo luthando lobuNkulunkulu futhi ungumthombo walo lonke lolo futhi manje ngesikhathi konke lokho yena wagcoba abaprofeti emadoda latelwe ngekwelicansi kodwa akusebentanga manje ngalesinye isikhathi waseke uNkulunkulu kuba ngumuntu naJesu beka nguloyo muntu futhi beka ngumfanekiso lovakalisiwe wababe niyabona ngalamanye amagama bonke lobumhlophe lobukhulu beluthando bumsulwa lobukhulu bemandla yonke lento lenkulu yabonakaliswa kuye manje ngakho ke wehlela ethuneni futhi wasifela kungcweliswa kwethu nekulungisiswa bese ke ubuyisa moya loyingcwele niyabona ngenxa yethu manje ngakho ke silungisisiwe Kristu beka kungcweliswa kwaNkulunkulu Sekulungisiswa Kristu kungcweliswa nababe inhloko niyabona na njengekuthi nje livi ekuqaleni lakhulunywa kithi ensimini yaseEden livi lelikhulunyiwe futhi kwesibili waba inyama wakha emkhathini wethu futhi kwesithathu liba ingcenye yethu kumoya longcwele lihlala kithi uNkulunkulu eta kumuntu kwekuqala wakhuluma livi sitha salitsilitela phansi Kona ke livi waba inyama wabethelwa. Kodwa manje, amen, kunemehluko evini. Livi liba libandla, nelibandla lilivi uNkulunkulu. Konke lokho uNkulunkulu bekangiko wakuthululela kuKristu. Konke Kristu lebekangiko wakuthululela ebandleni. Moya longcwele. Manje sitha sinento letsite, niyabona. Konake asilwi nento letsite emuva lapha bantu labanengi bayithethe nje lencwadi incwadi yabulala umoya uyaphilisa niyabona nabona na futhi bathatha leti vumo kholo leti na kanjalo njalo basabulala kodwa uma uthatha umoya loyo uNkulunkulu ucobo lwakhe wathi kanjani ukuthi uNkulunkulu ngoba uthatha live futhi uyalibonakalisa niyabona na konake uNkulunkulu ucobo lwakhe ohe
livi leli khulunyiwe yebo mnumzane oh he ngicabanga emuva etinsukweni kaNoa Jesu wakuchathanisa nanamuhla njengoba kwakunjalo emihleni yaNoa Genesis wesithupha ngito ushaya loyo mbhalo futhi khona lapha nicaphelile yini ngesikhathi emadvodzana aNkuluNkulu lokwakungemadvodzana asethi lavela kuAdam futhi kusukela kuAdam kwakunguNkulunkulu indvodzana yaNkulunkulu indvodzana yasethi kwase kuthi ke lolunye luhlangothi luvela kuKhayini lobe kakholwa emanga asathana emadvodzana asathana manje ngesikhathi besifazane baseKhenani khona ngqo esikhathini sekugcina ngaphambi kwembubhiso bebabahle kakhulu nikena ucaphela umehluko ekubukekeni kwebesifazane labanye benu madvodza lasakhulile nebesifazane kule minyaka lembalwa lendlulile na bengifunda ngalele linye lilanga lapho Pearl White labanengimeni misizi bayakhumbula lomunye webesifazane labakahle kunabo bonke sive lesasinabo futhi ngesikhathi Scott Jackson amgwaza waze wafa sithandwa sakhe lesithulile sithandwa lesimfihlo njalo nesithombe sakhe ngani bekangeke eme esitaladini nanoma yini lebukeka inhle namuhla kodwa niyabona isonzela ekupheleni nebesifazane bayatifihla engutsheni lebenda bona niyabona na leyo yiKhenani kungcono ngime khona lapho futhi ngiwelele ngalapha manje niyabona ngoba ngitsite ngeke ngakusho lokho futhi kulungile sathane unethi khwaga takhe tekuhlakanipha niyakhumbula bathi kwakunethi khwaga eveni ngaleto tinsuku tikhwaga solo unato tikhwaga letihlakaniphile ohe niyabona na ngaleto tinsuku ngesikhathi Noa akhuluma ngekuthi kuda zamcolo niyabona beba ngakukholwa lokho naloku bebakholwa kodwa ba akuvukanga ekuhloleni kwabo kwesayensi ukuthi litokuna kanjani endase lapho kube kungekho mvula etulu lapho kufakazele ngesayensi akukho mvula etulu lapho njengaloyo mfo waseRussia ngalele linye lilanga kuloyo mkhondo wekutungeleta washo ukuthi wandisa nzawo tonke etulu lapho tikhathele thilishumi nesikhombisa emhlabeni jikelele akabonanga uNkulunkulu akukho moya lwengcwele akukho tingelozi umuntu utatane longathi lutho yebo leyo into lefanako isayensi yabo nje ku bagcwala busayensi kakhulu baze babe dilima niyabona noma ngiyaxolisa bengingafanele ngikusho lokho ngiconze nje ukuthi abathinaki tindlo sibili niyabona manje kulungile kodwa namuhla sathane unethi khwaga takhe tekuhlakanipha ngingakuchaza konke nalokuncane kwako impela ayikho into lenjalo yebo ke kukhona kuphiliswa kwaNkuluNkulu na yebo ke ngwengcondo niyabona na umoya wenkosi ku liBhayibheli lathi livi laNkuluNkulu likhalipha kunenkemba lesika ngetinhlangothi totimbili emaHebheru sahluko sesine ukhalipha kunenkemba lesika ngetinhlangothi totimbili lisika emkantsheni welithambo ne futhi ngisho ne nemhloli wemicabango netifiso tenhlitiyo loyo moya waNkuluNkulu ngesikhathi Jesu ema futhi abona ukuthi bebacabanga ngani ngesikhathi abeka livi ngesikhathi Philip efika kuye futhi waletha Nathanael kanye naye wathi bukani umIsrayeli lokungekho ngohliso kuye wathi Rabbi uke wangibona nini wathi ngaphambi kokuthi Philip akubide ngesikhathi ungaphansi kwesihlahla ngikubonile bekuyini lokho lelo kwakulivi livi lelikhaliphako lelithukutsele kwekweca ngesikhathi lowesifazane emthonjeni efika futhi wathi ngesikhathi acela emande futhi wathi ngani akusilo lisiko kunekubandlululana lapha si ningemajuda futhi singemasamaria kodwa wathi kube bewathi ukuthi ngibani lo bekhuluma naye bewutocela kimi emandi nengoqo yachubeka wathi wathola lelo livi laqala ukuthola indzawo yalo wathi hamba ulandze indvodza yakho bese ntalapha wathi anginandvodza wathi ukhulumela iqiniso beyunala sihlanu nalena lohlala nayo manje ayisiyo yakho wathi mnumzane ngiyabona ukuthi wena ungilogqotshiwe Kristu ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena washo Uthi siyathi uma logcotshiwe efika utoba livi utositshela letindlo leti wathi nguye lo lokhuluma nawe niyabona na niyabona naloke livi lapho oh lelo livi he yebo mnumzane kulungile manje niyabona livi alidzingi kufakazelwa ngokwesayensi kuphela nje uma lilivi uma lingafakazelwa ngokwesayensi khona-ke makhulu emathuba ukuthi alisilo livi. Wena uthi uma kungakafakazelwa ngokwesayensi akusilo liciniso. Khona-ke uma unemcondo, uyakholwa ukuthi unemcondo, khona-ke ngokwesayensi kufakazele ukuthi unawo omunye. Niyathanda na? Bangakho lothandzako. Yebo-ke angathi noma ngingaluthenga yini lolunye endasi esitolo semaphilisi ekwelapha. Ngidzinga lokuningi kakhulu kwalo. Luthando, kujabula, kuthula, kukhuthatela, bumnene, bubele, kubeketela nekukholwa. Letho tintfo titi ngeke tihlolwe ngekwesayensi. Futhi titintfo kuphela letikhonisako lesinato. Kunjalo. Akukho lutho loluhlala isikhathi lesithe ngaphandle kwaloko. Niyabona, futhi akukafakazelwa ngekwesayensi. Kulungile. Manje kodwa namuhla ngesikhathi sanowa beba naletho tiqhwakha letinkulu. Futhi namuhla banaletho tiqhwakha letinkulu letihlanganiphile even futhi. Kunjalo. Futhi ngiyakutonza kusho loko. Uma akhona munye lapha, ngiyethemba angililimati. Kodwa tinhlola itasathane futhi. Yini, impela tiqhwakha letihlanganiphile. Tiyafika kufakazela ukuthi konke lokumemeta loku futhi titsi amen futhi tiya e-altari futhi titepula ngenxa yetono takho kuthi konke loko nje kulidlingozi. Ngiyabona leso sikhwakha sesayensi, leso sichwakha lesihlakaniphile. Ayikho indlo lenjalo. Senyuka ngemehlo lomile futhi uthi nje yebo-ke ngitojoyina leli bandla futhi ngi yebo-ke ngikholwa ukuthi Jesu Kristu uyindodana yankulunkulu. Sathane uyakholwa naye. Akukho sibonakaliso ukuthi usindisiwe. Niyabona na, kubita lokungethulo kwaloko, kubita kutalwa lokusha, kunjalo, kunjalo. Ngakho kubita, niyabona, livi, kubita kutalwa lokusha, hayi nje, kusho loko, kubita into leyendekako ekhathi lapha, futhi kukwenta wehluke. Futhi sijabula kanjani ukusihlwa ukuthi sinako. Bangakho lojabulile ukuthi unekutalwa lokusha na? Ngijabule kakhulu. Ake sithathe isinyathelo lesincane. Ngisho incumbi yetindlo njenganoma uyiphi nje lenye indoda niyathi ngihlangahlangana nako konke. Kodwa kanye ngesikhathi inkosi inginika lokuthite futhi yebo-ke ngikuthanda kahle sibili. Kodwa futhi niyathi ngifunza sonke isikhathi uma ngifunza livi lakhe ngihlala njalo ngingulokho ngoba lokho kuphelele. Kodwa ngaletinye tikhathi ungivumela ngisho lokuthite niyathi. Kuvakala kukuhle sibili kimi futhi wangivumela ngasho into letsite ngalele linye lilanga kwangisita nje kakhulu. Kuvakala impela kukukhulu kakhulu uma ungahambisani nenkolo kuthi noma akukalungi kukusho. Ngitonitshela ukuthi bekuyini. Bengicabanga ngesiciniseko sethu. Sathi kanjani kunetinto letiningi kakhulu letehlukene. Sathi kanjani ukuthi uqinisile na? Tinkolo letiningi kakhulu emhlabeni netinto. Bukani ngalesinye sikhathi Israyeli bekasendasi le eGibhithe futhi njengebantu bankulunkulu bebakathe basendasi lapho emakhulu eminyaka futhi bebadigcila bachutshwa lapha nangalapha noma nganguyiphi indlela. Nesitha sasiphuma nebhasikidi legugile singwa lesikhunzile futhi basikhiphele ngephandle. Bebafanele basidle bafe nemathothakati abo lamancane adlwe ngingulwa. Akukho lebe bangakwenta ngako. Akukho lutho. Bekafuna kubulala indodana yabo. Bavele bambulala nje ngiloko kuphela. Kwakuyindlo lembi kabi kanje pho. Ngako ehla aphuma ehlane kuta umprofeti nensika yemlilo. Basho leyamlandzela. Beketha kutobalethela umlayeto ukuthi kukhona live nkulunkulu lanalo lakho. Futhi balalela lo mprofeti. Baphuma eGibhithe bahamba ngesandla sankulunkulu. Befika endzaweni lekuthiwa iKadesh Barnea. IKadesh Barnea beyisihlalo sekwehlulela, sihlalo lesikhulu sekwehlulela ngalesinye sikhathi semhlaba ngiyatshelwa. Futhi lapho bebanamunye emkhathini wabo loliqhawe lelikhulu, ligama lakhe linguJoshua. Ngikholwa ukuthi kuchaza Jehova Msinzisi, Jehova Msinzisi, Joshua. Leli qhawe lelikhulu niyathi ukuthi lendani na? Lalifuna kukhombisa abantwana ukuthi loko niyabona akukho namunye wabo lowake waba ngalapho. Bebangathi impela ukuthi lelo live lalilapho. Bavele balikholwa nje. Ngiloko-ke, ngiloko-ke. Loko nje, lo mprofeti wabalethela livi lenkosi. Kusobala, livi lita ngebaprofeti. Niyabona. Ngako ke bona ngako betha nelive lenkosi letha kulomprofeti. Futhi walilethe kubo wase uthi kukhona live lapho leligeleta lubisi neluju. Lapho ningaba khona nemaplazi enu. Nikhulise abantwana benu futhi nibondle futhi nihlale ngekuthula. Ngako ngesikhathi Joshua asondzela lapho ekwahlulelweni iKadeshi Barnea lenkulu futhi sonke siyayathi lendzaba. Ngulapho la Israyeli bekanekwahlulela kwakhe khona naye. Ngako ke Joshua wawela iJordani wawelela eveni lesethembiso futhi wabuya nebufakazi lobubonakalako futhi leli ve laliliciniso. Bekanemagrebisi lebe bangawanambitha kuthi leli ve laliliciniso bewungafinyelela futhi unambithe emagrebisi. Ngani? Bekamakhulu kakhulu kangangoba emadoda lamabili bekethwala sikhehle sawo ehlombe lawo. Oh, wathi leli ve likhona sibili. Ngako bantu bawela benda emakhaya abo bebanesive sabo luqobo. Bebahlala ngekuthula sandla sankulunkulu sasisethi kwabo futhi sababusisa futhi sabanika emadoda lanemandla nekucabanga. Kodwa emva kwesikhashana uma sebagugile ekugcineni behla bafa bese-ke bayafa. Nento yakucala niyathi emagcuma acala kumbonywa ngemathuna, emathuna ebantu labalungile baprofethi netati nemakhosi nemadoda lalungile. Ngako-ke lapho lelinye lichawe lelikhulu lehla. Oh, beka ingosi yabo bonke bekabitwa ngekuthi umfrentshi umbita ngaJesu. Jesu lichawe Jehova. Uthi wehla futhi wabathandza kodwa wathi uyathi ufanele uguge futhi ufe. Kodwa kunekuphila emva kwekufa, kuphila emva kwekufa. Ngoba ekhaya lababe wami kunetindlu letiningi. Kube bekungenjalo bengiyonitshela, niyabona. Wendani na? Asitshela thine bantu labadzala kuthi kunelive emva kokuba sesichethile lapha. Kunalelinye live. Hayi kuphela ngensika yemlilo ilandzela. Yena bekayinsika yemlilo, ngiyakholwa. Niyabona, niyabona, bekangiyo ingelosi yesivumelwano. Ngako nangu beka lapha futhi wathi emva kokuba umuntu sekachethile lapha futhi sewusiphilile sikhathi sakho ngephandle lesi sikhathi sembewu, kodwa kunelive ngale kwaloku umuntu lakuphilako. Wefika eKadesh Barnea yakhe lebitwa ngeCalvary. Lapho akusiko kuphela kuthi wehlulelwa, kodwa wehlulelelwa wena nami. Wathatha tono ta-Adamu futhi nango emele kwehlulelwa wawela umfula waseJordani wekufa, kodwa ngelusuku lwesithathu uyabuya. Beka yini yena aletha bufakazi njengaJoshua waletha bufakazi lokubonakalako kuthi live lingelosibili, kuthi umuntu uphila emva kokufa. Haleluya! Umuntu uphila emva kokuba sekafile. Jobe wathi kuJobe 14, uma umuntu afa angaphila yini futhi, noma utophinze aphile yini? Tonke tinsuku tesikhathi sami lenginiselwe sona ngiyolinza kute kufike kuguculwa kwami. Ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Angumprofethi emakhulu eminyaka ngaphambili ngesikhathi Elihu akhuluma naye nemoya wankulunkulu ufika etikwa lo mprofethi kwavumbuka emathumba futhi asesimeni lesibi kakhulu. Bekalahlekelwe ngiko konke lebekanako ngaphandle kwempilo yakhe futhi bekahlethi lapho ngesikhathi umoya ufika etikwakhe wabuka phansi ngemfudlana wesikhathi iminyaka letingulungwane letine futhi wabona kubuya kwenkosi. Wathi ngiyathi umhlengi wami uyaphila etinsukwini tekugcina uyokuma emhlabeni, noma tibungu tesikhumba tibhubhisa lo mtimba, noko enyameni yami ngiyombona Nkulunkulu. Le ngiyombona luqobo lwami, emehlo ami ayombona futhi kungabi ngilomunye. Futhi lapha wawelela ngesheya kweJordani emva kokuba sekamele kwehlulelwa kwemhlaba, futhi wawela iJordani wabuya labanye babo bathi umoya. Wathi ngiphatheni mina, ngabe umoya unemathambo nenyama njengoba nginawe na? Uthi empeleni uthi unalokuthite lotho kudla na? Niyabona na? Yebo, futhi bamnika instanti nesingwa futhi wayidla. Wathi manje umoya awudli kanjena. Amen. Kodwa wathi bantwana, umela lapha futhi ubhabhathiswe egameni lami manje. Ngifuna uvume tono takho. futhi hamba futhi ulinze etulu lapho edolobheni laseJerusalema futhi ngidokunika sibambiso saloko. Ngidokunika sibambiso sensinziso yakho. Niyathi ukuthi sibambiso siyini? Sibekelo ngulengcenye yayo. Ngulokuncane nje kwangempela. Manje ngidokunika sibambiso sako. Base-ke bayalinza kude kube lusuku lokwafika ngalo futhi bemukela sibambiso sensinziso yabo. Manje kucabangeni bangane, akusekho, sisendleleni yethu. Kuphi na? Even lesethembiso. Siyahamba, ngani na? Bufakazi, Joshua wethu sewubuyile, ludumo. Futhi sinebufakazi lobubonakalako. Ngoba sake saba sesonweni nasetiphambekweni, kodwa safa etintweni telive. Futhi singcwatshwe kuye, futhi savuka naye ekuvukeni kwakhe. Futhi manje sisethulu ngethulu kwaleto dinto, sendlulile kufeni sangena ekuphileni. Siyakuphila, bufakazi. Wathi kanjani ukuthi uyaphila? Yebo-ke ngiphila ngethulu kwaloko, sengivele ngivusiwe kuloko, sengivele nginambithe tithelo lekuqala tekuvuka. Nguloko-ke, nguloko lengikhuluma ngako. Manje yebo mnumzane. Tinhloli tiyangena letinhloli leti tekuhlakanipha kuthi timbimbe futhi bathola lapho lotsite acala lapha futhi baguqule tibhamu takhe kuko futhi bende bonke besifazane bahambe bagcoke kabi bende bonke besilisa bacale kutonza nekucamba imanga oh angawuthela nje kubo niyabona ngoba bathi khwakha sibili. Kodwa niyathi loko ngukhulu kakhulu kulababhuyile bantwana bankulunkulu labathobekile. Yebo kunjalo. Niyathi nalabantu laba bangena ngekunyenya babaholela khashane. Niyathi Juda washo ngale encwadini yaJuda wathi bangena ngekunyenya bathi shelele emadvota asendvulo athiwa ngaphambili kulokulahlwa loku. Awukukholwa utsini ngaloko na? Ya, wakhethelwa kulokulahlwa loku. Ini ngena letichwaka letihlakaniphile tingena ngekunyenya tiguqula umusa kaNkulunkulu kube ngemanyala. Niyabona kucoshwa ukukholwa kwebantfu. Ohe bendani na? Bendani uma bangena na? Bona batama kukubangela bathi nihloli tasathane banitshela kuthi tinsuku temimangaliso selwendlulile ayikho into lekuthiwa ngumoya lwengcwele. Oh sebephuthe kakhulu ngaloko. Sathi kangcono. Yebo busisa tinsitho tende tincane. Sathi kangcono. Yebo mnumzane. Kodwa bendani batama kukubangela njengoba nje kwenda sathane kulahlekelwa kukholwa kwakho evini. Batama kuthi tinsuku temimangaliso selwendlulile. Loko nje kusebenta kwengcondo. Akukho lutho kuko nato tonke letinto leti lapha. Kutama kuchaza kususe yonke inkhathimulo. Konke lokuhle kusuke. Oh ayikho into lekuthiwa kuphilisa kwaNkulunkulu. Nkulunkulu akakusho loko. Lalela mina kethu ngitokukhombisa futhi ungangikhombisa lapho Nkulunkulu akwethembisa khona ebandleni. Futhi mine lengifuna nikwende. Kungikhombisa lapho akususa khona kulo. Cha cha, manje akakwenti lokho cha. Uma noma yini lenye wengeta kakhudlwana kuko. Niyabona na, akakususi ufaka lokunenkuko nje njengoba enda evini lakhe. Washo livi lakhe nguloko ke kuthi futhi uma litestamente lelidzala sivumelana lesidzala kubuyisana lokudzala kwakunekuphiliswa kuko. Kukhulu kangakanani loku lokungcono na? Impela kunalokungethulu kwekuphilisa, kunemphefumulo wekuphilisa, umtimba, umcondvo, umoya, yonke into. Impela kunjalo, kunekuphila lokuphakathi kuko, impela kukhona, ngoba kuphila kwaNkulunkulu lokubonakalisiwe evini lakhe ngekukholwa. Manje kodwa bangena ngekunyenya kulungile, futhi batame khona kukholwa kwakho, batama nje kukususa, niyabona. Ngemizindlo yabo yesemina lepolishiwe niyathi bayangena futhi bazindle. Manje buka lapha akusiso yini sizathu manje ungakucabange nje etinsukwini taJesu kuthi bayokwenda into lefana kona bayefika bathi manje akuyenda ingcondo yini. Sengiyabona nje bengihlala njalo ngitama kufanekisa ngicabanga ngaFilipu nesikhathi efika naNathanayeli. NaNathanayeli wathi manje ake sizindle Philip. Manje uma niyathi uma Mesiya bekatofika Bekato kwehla ngqo ngemihubhe yasezulwini futhi ato ngiyathi kuthi bekato kwendani na beka yokwehlela ngqo eti kweligceke lelithembeli lapho Mose anikela khona leso kwakusikhathi saMose kunjalo futhi uyoba sethulu lapho naKeifas umpriest wethu lomkhulu bekato kwathi konke ngako niyabona loko kuphela kuzindla kodwa wefika kanjani na hayi kuhamba wehle ngemihubhe yasezulwini kodwa etulwe lusenzeni lweludzaka lweJordani hayi kuKeifas kodwa umshumayeli lobukeka aphuphuma boya lapho nesicephu sesikhumba semvu asivunulile ekachumisa nje letho tinhlangano tangalo losuku atitsabule tibe ticucu wathi ninendalo yetinyoka etshanini ngubani lonexwayise kuthi nibalekele lulaka loludako na umehluko lo nje pho kodwa ngayo impela nje indlela lathi bekatofika ngayo kodwa nje bavele bakufunze ngalokwecile niyakubona loko na ichwakha tabo letihlakaniphile tatikatse tifunza kubo niyabona ufanele nje uvumele uNkulunkulu akufunzele kona moya lwengcwele wabhala livi ngako moya lwengcwele uyalihumusha livi manje kulungile batama etinsukeni tabo kulinga Noa kuthi angalikholwa livi laNkulunkulu sengiyambona Noa angena kulowo mkhumbi neyathi washumayela wathi kutha imvula ngiloko kuphela lokukuko ito wehla sichwakha sathi ohe ningamnaki lo muntu lomdzala ngani usangene engcondweni yakhe niyabona na kodwa wachubeka futhi iminyaka lelikhulu nemashumi lamabili wakha lomkhumbi manje kwangathi ngiyabona nje ngibona emva kokuba uNkulunkulu sekathite kulungile Noa ngivile lijeke lekugcina lelivela kubo lengitoba nalo chubeka wenyukele emkhunjini Nanowa wabuka angena lapho futhi nako kuhamba emabhubeni sitingwe ngathi imbili ngathi imbili ngiyamuva bonke bantu bathi kubeka wenyukele lapho wena mkhikhiki longcwele netilwane takho letinukako niyabona bampongolota qhubeka wenyukele lapho nato tonke leto tilwane letinzala letinukako uma ufuna kodwa niyathi akahlalanga netilwane letinukako bekasolo nje acanca waze wenyukela etulwe sichongweni niyabona wase ke uNkulunkulu uvala umnyango futhi ke niyathi kutsini Noa bekane kuvivinywa kwekukholwa kwakhe yebo wakwenda niyabona ngoba niyathi wangena lapho mhlatile ishumi nesikhombisa ngendlovana kodwa niyathi kutsini alizange line tinsuku letisikhombisa lusuku lokuqala lwendlula kwangathi ngiyabona lamanye alamakholwa leme emnceleni ayakhuphuka ase athi yebo ke uyathi leli khehla lingahle kube belicinisile niyathi kungahle kube khona into letsite etulu lapho lesingakhona ngisho kuyithola mhlawumbe isayensi beyingabukeki iphakeme ngalokwenele ngako singahle sitokwenyuka bese siyema lapho sihlale nje sidungelete umhlangano sikhashana futhi sibone ukuthi kwentekani oh he akukanjinji nakancane niyabona bafuna nje ukuthola liphutha linye futhi impela kwakubukeka kwangathi bebanalo ngoba ngelusuku lokuqala befika bathi yebo ke sitofika etulu lapho futhi uma kunjalo sitobita babe Noa futhi simtshele ukuthi ehle ehliseli lati futhi asiphakamise ngako bonke bayafika emakholwa landzimdzimu bonke labanye baqhubeke bagogoda futhi bahleke labo labanye bathi kuthi matanisa balalele Noa kanye ngesikhathi wathi kungahle kube njalo ngako sitokuma ngakhona ngisho noma umnyango uvaliwe singangena inhlitiyo lenhle ya Noa uyosivumela singene kodwa niyathi uNkulunkulu wavala umnyango Noa beka ngakaphathelani ngalutho nako bese ke indwe yokuqala niyathi lusuku lokuqala Noa wathi nonke salendungela manje nonke nine bantwana salendungela manje nitokuva kuphavumula kwento letsite futhi kutoba indvo longati lutho ngayo awuzange sewuve umsindo lonjalo utoba mumbi kakhulu kunekuchuma futhi kutovela etiphakaphakeni nebumnyama lobukhulu ngakubona embonweni futhi emandi atophuma lapho njengemithombo lusuku lokuqala lilanga liphuma futhi wathi hey ngensimbi yelishumi inqo insimbi yelishumi nakubili inqo insimbi yesithathu inqo insimbi yesihlanu inqo akukho mvula Noa wacabanga awume kancane bonke bathi yebo ke bekungekho lutho kuko yebo ke ake sitame lolunye lusuku lusuku lwesibili itoba lapha ekuseni Seyitsite kweputa kancane lokho kulungile. Itoba lapha. Buze ngekusala kulandzelako ngensimbi yemfica nqo, ngensimbi yelishumi nqo, insimbi yelishumi nakunye. Nqo kude imvula. Tinsuku lethi sihlanu tendlula, tinsuku lethi sithupha tendlula. Wathi ngeka akujulukele. Kunjalo sifanele sikujulukele futhi. Kodwa uma uNkulunkulu asho noma yini, hlala nako. Ukuthi ngemizimba yakhe siphilisiwe thini futhi sithatha livi lakhe silijulukele uNkulunkulu wethembisa moya longcwele bani njengabhati Robinson lomtsala wathi Nkosi uma unganginiki moya longcwele uma ubuya uthola intumbi yamathambo ilele khona lapha ngiloko ke kujulukele uhlale lapho uNkulunkulu washo njalo Abraham wakujulukela iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu yaloloswana kodwa lwefika lapho yebo mnumzane mehluko muni na kude nje kufike ngiloko kuphela lokuthi ngekako wakwethembisa ngako hlala nako futhi emva kwethu insuku lethi sikhombisa kwase kuthi ke ngaloko kusa wasukuma wase uthi nayo ke kuthi vela lokunje pho ungake ucabange nje bekathi ukuthi lesethembiso sasisondzele ngani na bekeva ngaloko kusa ngaphambi kokuthi kwendeke noma yini bekeva lekhashane kubhodla lelo fastelo livulekile ngetulu mhlawumbe emafidi langemashumi lamabili kuvundla noma kwakuyini lelo fastelo lelikhulu etulu lapho niyathi lo mhlabathi loshisako nalelo langa lelishisako kuthi niyathi uma uthola koma sibili sikhathi lesithe kona ke ebangeni niyawuva lo moya lopholile ungena uqhamuka kuleyo mvula na bekathi ukuthi beyida nguleyo indzaba ngelive namuhla niyathi bantu bayaqalata uthi ibhomu yeatom sito kwakha luphahla lokuvikela emabhomu sito kwenda lokhu ngumbhetho ngumbhetho nesabani kangakana nowawathi ngiloko kuvakala nje kwangathi ungitshelile loko kuyafana manje kuvakala nje njengaloko langitshela kona yebo mnumzane kwangigucula futhi ngikholwa ukuthi kubuya kwenkosi sekusondzele kakhulu singawuva nje umoya loheletako wako ngiloko lokwethusa abantu nekwenta libandla lilungele kweluhlwitho lihlwithwe impela sisesikhathini sekugcina impela ngako into eqala niyathi timvula tiqala kwehla netikhukhula tiqala kuphakama titaladi tagcwala emandi lusuku nelusuku nelusuku futhi ekugcineni kwahamba emafidi langemashumi lamabili ngetulu kwentsaba lephakeme kunato tonke futhi babhubha emantini bonke lalabangakholwa kodwa Noa wantanda wendlula kukongco amen yebo kholwa livi laNkulunkulu akunandzaba ukuthi alinabo science kanjani likholwe ngoba uma lingafakazelwa khonake lingeke lisaba ukukholwa ufanele ulikholwe uma lingeke likhlolwe ufanele ulikholwe ngoba wena kulahlekelwa ukukholwa evini evini laNkulunkulu kodwa bafuna ukuthatha ingcenye yabo yokuhlakanipha futhi bakwende kulungile bathi ngingoloku sine libhayibheli lasho ukuthi asilwi ngekushwilana tintwane inyama nengadi kodwa sibambana nemandla akamoya manje kube kuphela beningakuconza ngitsite esikhashaneni lesendlulile sivuke naye manje awunakufa sewuvele ufile niyabona na kodwa imimoya yethu iphila kuye ngako asikabambani nemvelo into de science sibambene nemandla akamoya niyathi laba bambanako baya practice kwephula kushulana tintwane netinto kodwa anitepule tintwane letishuliwe cha ungake ucabange nje umbambi aphuma manje netingalo takhe tipolishiwe emabhuluko angaphansi anato tonke tinhlobo tebuhlalu begolide nzawo tonke ubukeka njengembambi lomuhle impela kodwa uma loko kukuhlakanipha kuphela uma angenawo emandla lafihlakele lapho ukuthi lapho sitha sakhe sithola kuphulwa kwetintwane letishwiliwe kuye kuthi angamkhipha kuko haleluya Uhlalu bakhe bekuhlakanipha bumtungeletile nayo yonke indlo ingeke yente lomkhulu mehluko ngako konke kwekuhlakanipha kwethu akusho lutho uma angekho emandla lafihlakele amoya loyingcwele lapho haleluya kwephula kubamba kwa devil kodwa sine umdlalo wekubambana asibambane nekuhlakanipha kwesayensi yengqondo legcoke kahle kodwa sibambane nemandla nesethembiso saNkulunkulu lesingahlephula noma ngukuphi kubamba kwa devil noma nini Jesu inkosi yethu wakufakazela ngesikhathi bekangu-Emmanuel uNkulunkulu uqobo lwakhe endiwe inyama emkhathini wethu.
Futhi ngesikhathi ahlangana nasathane kukhombisa ukuthi sathane bekangehlulwa ngelivi. Sonke sikhathi uma sathane bekangingeta kuye wathi kubhaliwe, kubhaliwe.
Oh, ngingathanda kanjani kuthatha sikhathi lapha enothini letsite lenginayo lebhalwe lapha etintweni latisho. Kukangakhi ephula emandla asathane ngakuthi kubhaliwe. Oh, he. Ukukhombisa ukuthi lo muntu lovikelwe emva kwelivi laNkulunkulu angamemetha kakhulu kubhaliwe mkhulule kulula sathane ngoba kubhaliwe uma ume emva kwelivi uma nihlala kimi nelivi lami likini celani lenikuthandzako kunjalo ngeke kube ngiloku ungalungi lokho kufanele kube liciniso yebo sidzinga lawo mandla lafihlakele njengoba Samson bekanawo ngisibonile sithombe sesihlakaniphi Samson lotsite adwetshiwe bekanemahlombe athembekile angikholwa ukuthi le ndoda yayingema langembili angikaze ngiwabone emahlombe lanjalo loko bekungeke kube imfihlakalo ukuthi bekangalithatha kanjani libhubeze alitsabule ekhathi noma uthathe emagede bese wenyukela egcumeni nalo noma into lefana naleyo bekungeke kube imfihlakalo indoda lengako kodwa bekangilomncane lonetinwele letiphotsene Lothi akabe ngako umfanyana wamake tinwele leti incane leti potsene tilenga kodwa lapho leyo ndo yayikhona abakhonanga ukuchonza ukuthi kukuphi lapho beka ngalithatha kanjani lithambo lemhlathi wemnyuzi futhi eti kwalabo bomakalapha labacishe babeli inchi nehalf ubugcinsi nalelo thambo lemhlathi lelidzala laliyokwephuka kushaya kwekucala umhlathi lomdzala lowomile loyimbushana Kodwa wavele nje washala umaFilisti ngesekudla nangesencene. Kwakuyini? Kwakungemandla lafihlakele. Ngiloko ke ngangingathi ukuthi kwakukuphi? Niyabona na. Ngiloko libandla namuhla. Banemandla lafihlakele. Oh he, indvo letsite lebacinisako. Kuyini na? Livi kubonakaliswa kwemusa kaNkuluNkulu nebantu bakhe. Mhm. Yebo mnumzane yebo uma ungenawo emandla lafihlakele namuhla sithadisha etikolweni sithumela abantwana bethu etikolweni leBhayibheli lokho kulungile khumbulana akukho lokumelene nako akukho lutho kodwa lokho akusiko lokubalekile ngiyathi Petro ngalobo busuku oh kuthi bekane kanjani ngesikhathi umphristi omkhulu enyuka inceku yakhe wahoshula inkemba yakhe beka ngalwa wahoshula inkemba yakhe wase ujuba indlebe yakhe ya bekanenkumbi yemandla emikhonweni yakhe kodwa uma efika esibinzini sakamoya beka ngenaso waphika livi lenkosi ngoba Kristu beka livi laNkulunkulu libonakaliswa ngako waliphika oh ngingathanda kanjani kulibala kuloko emizuzu lembalo ukuthi lelo livi likanjani wathi uma ngingenda imisebenzi yababe wami kona ke ningangikholwa kodwa uma ngenda imisebenzi yababe wami kona ke kholwani lemisebenzi wathi nine bazenzisa ningathi bona tibonakaliso etiphakaphakeni cishe niyathi imvula ifika nakanjalo njalo kodwa wathi tibonakaliso tesikhathi anikhoni ukuthi bona ngoba nine kube beningathi mina beniyolwathi lusuku lwami Niyalthola na na Petro ubonile konke lokho uthi wakuva konke lokho uthi ngemkhono lo wawu ungajuba leyo ngceku yempriest ufanele ukuthi beka indoda yenkemba sibili ngoba beka ingceku kumpriest uthi beka ngigathi waphumela lapho beka khona kusebenzisa sikhali sakhe kodwa sathane bekanjalo noma Petro bekangcono kakhulu ngesikhali noma ngenkemba yakhe kunaloko bekangiko ngesikhali sakhe wajuba tindlebe takhe kodwa uma sekufika kuloku phathekako phansi ngekhathi kwesibinzi sakhe bekangenazo cha bekangenako ngesikhathi sekalibonile lelo livi manje ngitoba nekukholwa ngesikhathi sekalibonile lelo livi libonakaliswa uthi wathi ukuthi lolo kwakulusuku lwalo ukuthi libe lapho uthi balibona lifakaza kona kanye nje lokho uNkulunkulu lathi liyokwenda bese ke ngawo onke emandla akhe ekuhlakanipha konke kwesidalwa sakhe semtimba nguleyo ndlela lokungayo namuhla emadoda lavele nje akhuphuke futhi afakele igama lawo encwadini labo labaqhawulana nemfundisi futhi uma sekufika ekumeni ehovisi nabasi umnika tshwala batobuthatha baya wesaba umsebenzi wabo. Lifika ekukhokheni kweshumi kwakho ebandleni lakho. Uyesaba kukwenda ngoba uyesaba kuthi uyobulawa indlala. Futhi wathi kuthi uNkulunkulu wenda sethembiso kuthi utokunakekela donke letinto leti. Futhi uma uta ebandleni namoya loyingcwele wehlela emkhathini webantu, nento letsite enhlitweni yakho iyakutshela ngiko loku lelo livi. Uma nibona umbhabhatiso nako konke lokunye kukhishelwa evini, niyesaba kukuthatha. Yini inzaba na? Uswele sibinzi, sibinzi sakamoya sekusukuma. Ngakho bekangenako, bekangalwa, bekangathi, ngwakasibanibani ngikunika kuthi uconze. Kodwa loko kwakungesiko loko lokwakungiko. Kodwa ngesikhathi sekabone livi libonakaliswa, waseke uyaliphika. Oh, kwakuyinto lembi kabi kanjani pho leyo? Kodwa mnakethu, emva kwePentecost wenyuka wase uhloma tonke tikhali kaNkulunkulu. Impela waba nesibindi ngaleso sikhathi. Bukani lo mfolo ofanako, likholwa kuKristu, lamlandzela li-awa ngeli-awa. Kodwa bekalibonile kuphela livi ngencwathi, bekalibonile libonakaliswa kuphela, kodwa manje lalikuye. Luthumo, haleluya, livi laNkulunkulu, lemlilo lohumako, lalivutha enyameni yakhe lukhulu. Kwakuyini na? NkulunkuluNkulunkulu kuwe, amen. NkulunkuluNkulunkulu Kristu, litsemba lenkatimulo, libonakaliswa kumuntu ebandleni. NkulunkuluNkulunkulu bekathi ukuthi bekendani? Yebo mnumzane, bese kungasesiko kwethemba lokhu. Noma lokwa, noma lelokunye. KwakuNkulunkulu ucobo lwakhe. Amen. Kona-ke wasukuma lapho wase uthi, nine madvodza aka-Israyeli, nani lenihlala eJudiya, qaphelani liphimbo lami. Laba abakatsakwa njengokucabanga kwenu. Lokhu nguloko lokwakhulunywa ngemprofethi Joweli. Kuyofezeka kuthi emsukwini tekugcina, kusho uNkulunkulu, ngiyothulula umoya wami ethi kwayo yonke inyama nemadvodzana enu nemadvodzakati enu ayoprofetha, ethi kwetincekukati tami netincekukati leti tisebenti ngiyo. Amen. Akukho sihlakaniphi ngaloko. Bekanendvo letside. Bekuyini na? Bekagcoke tonke tikhali taNkulunkulu. Hhayi kakhulu kangako njengengubo yemphristi lomkhulu, kodwa bekanalokutsite ngekhathi kuye. Ikhali likaNkulunkulu tifika ngekhathi. Akamoya emandla Nkulunkulu lafihlakele, liso letihlakaniphi lelingawaboni nhlobo. Jesu akazange athi nikubonile na, wathi nikukholiwe na. Amen. Yebo mnumzane. Oh he, bengihlala njalo ngenda liphutha lelincane leliluhlata. Mhlawumbe bengingakaconzi ukukwenda, kodwa mhlawumbe ngikusho kabi. Kodwa bengihlala njalo ngithi, Petro wathi-ke loku ngulokwa, futhi uma loku kungesiko loko, ngifuna kugcina loku kuthe kufike loko. Ngikholwa ukuthi loku nguloko noko, ngoba kwathatha soni lesincane njengami, futhi kwenta lokuthite kimi, kubeka luthando enhlitweni yami levuthako. Oh he, futhi manje belishisa iminyaka lengamashumi lamathathu futhi lisavutha, kuya ngekukhanya kakhulu ngaso sonke sikhathi lapho ngisaya kuleyo ndzawo. Yebo mnumzane. Oh he, livi lakhe. Petro eme lapho wamphika, kodwa nisukini letimbala nje kamuva wema embi kwesicuku sonke. Ngani na? Kona-ke bekaneluhlangothi lwetihlakaniphi, inkemba. Sibe nalesinye sigitsi eminyakeni lophelile. Sibe nalabaningi enhlanganweni yethu. Kodwa manje unalokutsite ngekhathi. Oh he, usigcokile sonke sikhali. Oh he, umangalisa kanjani pho? Oh yebo, kulungile. Oh Nkulunkulu, utenda yena lucobo abe khona empini yakhe-ke. Niyakukholwa lokho na? Manje Nkulunkulu wathi, ngabathumelela livi, Eva wavele nje wahamba ngetulu kwalo, akalikholwanga. Ngalenda labonakaliswa, futhi balibethela. Ngiyakhathala nje, ngititela mina lucobo. Ngako nangu-eda, Nkulunkulu akuwe, Nkulunkulu ngetulu kwethu, insika yemlilo. Nkulunkulu anathi kuJesu Kristu, Nkulunkulu akithi moya loyingcwele. Kuyini na? Livi lelifanako, Nkulunkulu lofanako. Amen. Akusekho kwethembela kunoma yini lenye. Nkulunkulu uta cobo lwakhe, lona ngumsebenti lowendiwe ngumuntu. Ngako wavele nje wakuletha konke phansi, wase uyehla cobo lwakhe. Abayudzingeka bende lutho ngako. bayekele nje bathinikele kimi futhi ngitohamba kubo ngikhulume nabo ngikhulume kubo ngisebenze kubo ngalokuphelele ohe ngiloko ke ngitokwenda ngende ngitokwenda umsebenzi ngibavumele nje bathithobe abathithulule nje ngitokwehlula sitha sami ngephandle lapho ngabo ngiloko ke ungeke wakwenda kuwe luchobo manje awuchathaniseki naye kodwa uma nje utovumela uNkulunkulu akwende ufake livi kuwe konake kutoba njalo konke kutonakekelelwa manje uNkulunkulu wacinisa imphi yakhe ngani na yena luchobo esimeni sebaprofeti baapostoli bothishela belusi wendani yena bekendani uNkulunkulu na lalelani ningenacabanga ukuthi leto tikhundla telibandla tini na yingubo yaNkulunkulu ingubo lengekhathi umpostoli umprofeti umbonisi akubona kungakendeki ngaphambi kokuthi isathane aze efike kuko sewuvele ukutshelile kuyini na uNkulunkulu ugcokise ebandleni lakhe leti khundla leti ngule ngubo yaNkulunkulu uma nibona leto tikhundla belusi bothishela bavangeli yini leyo loko kugcoka tingubo taNkulunkulu bukhona baNkulunkulu umoya waNkulunkulu futhi uma usebenza ngemuntu futhi uma leso sikhundla siphika noma nguliphi laleli vilele khona-ke akukho kugcoka kwebungcwele niyabona niyabona na cha akusiko loko loko nguleyo mbisi lembethe sikhumba sembe mbukisise loyo mfo mcaphele kodwa uma nje athatha loko lokushiwo livi khumbulani lo uNkulunkulu ngoba ukhuluma livi lakhe niyabona na kodwa uma athi yebo-ke akusiko he hamba timvu tihambile wakwendelani loko na manje live alifunanga kukholwa ukuthi lo muntu wavuka futhi abalukholwanga ekuqaleni bathi yebo-ke bameba bafunze bakhe beda bameba yebo abalukholwanga bakubonile lokho futhi uNkulunkulu wathi manje awume kancane ngitokuta futhi ngibe kuko chobo lwami ngitohlangana nesitha sami ebandleni lami ngitomshaya emabaleni akhe lucobo wakwenda lokho kanye ya niyathi ukuthi wendani wathatha mosi wase umhlalisa ngco ekugcineni kwempumulo yakhe uthi wavumela sitha simondle uthi simkhulise kanjalo nje wehla uthi wehlula sitha futhi wamcwilisa phansi ekugcineni kwelwandle lolufile kunjalo impela wakwenda khona-ke kucabanga oh uNkulunkulu longenasiphetho sifanele sikhathatheke ngani na uNkulunkulu cubeka nje futhi umkholwe impela manje wathi uyokwenda loko lebekatokwenda na bekatofika futhi aticinisekise yena luchobo ebandleni lakhe futhi bebayocinisekisa kuvuka kwakhe ngemisebenzi yakhe niyabona na ya Johane 14:12 ngicabanga ukuthi loko kunjalo ya Johane 14:12 Jesu wathi loyo lokholwa ngimi le misebenzi engiyendako mina naye utoyenda niyabona kwini na manje wena uthi ngiyakholwa lelo livi nje kodwa uma ukholwa ngeliciniso loku nguloku uma alivi khona-ke ufanele ulikholwe lonke livi loyo lokholwa ngiko konke kwami akayikholwa nje ingxenye yakho kholwa konke kwami khona-ke le mishweni lengiyendako mina naye utoyenda ngoba uzasolo alivi lelifanako ngako uma lilivi lelifanako liyokwenda imisebenzi lefanako uma lo moya loyingcwele lolapha namuhla uma kungesilo livi lelifanako lebe lingilo ekuqaleni uma linjalo liyokwenda imisebenzi lefanako kungaleso sizathu jesu athi loyo lokholwa ngimi le misebenzi lengiyendako mina naye utoyenda oh ngitothanza kuhlala kuloko sikhashana kodwa ngishiywa sikhathi kakhulu ngani na livi lelifanako imisebenzi lefanako niyabona ngoba jesu bekayimisebenzi yankulunkulu siyakwazi lokho mateyu 28 wathi ngitawuba nempi yami hhayi loko kuphela kodwa ngiya empini yami ohe ohe kucabange nje liqhawe lethu lelikhulu kuncoba lokukhulu jenene livi kithi livi lelentiwa inyama futhi laguqula ethi kwawo wonke devele konke kugula ngisho nekufa sihogo nelithuna loyo jenene lofanako ukithi unathi kuyoze kube nini na kuze kube sekupheleni kwemhlaba kwehle njalo ngco Ngicabange nje loyo lohola impi onke emandla esitha ehluliwe ngesikhathi alapha emhlabeni wathatha livi futhi wanqoba etukwayo yonke into sathane lebekanayo wanqoba etukwekufa wanqoba etukwesihogo wanqoba etukwelithuna wavuka ngelusuku lwesithathu futhi wabuya futhi manje uhlala ebandleni lakhe leli qhawe lelikhulu lelivi liqhawe lebelilivi nalelo qhawe lelifanako lelivi likithi litiphelela lona agcizelela sonke sibonakaliso sekuvuka kwakhe nekubuya kwakhe amen uyakwenda namuhla kulesikhathi lesi sakusihlwa lapho kukhanya kwakusihlwa lokukhulu kuqala kukhanya haleluya leli qhawe lelikhulu kristu sewuvele unqobile akukho lutho kimi lengingalwenda landzela nje amen amen onke amandla ehluliwe ngidoja incumbi yemibhalo lapha ngiyakuthanda lokho ngicabanga ngalokho ngalesinye sikhathi lapha eminyakeni lembalwa leyendlulile endase Jeffersonville ingapane yemafutha iphafu yokheleka futhi sinesicuku setinjini letincane temlilo endase lapha futhi bayafika babukeka njengemntwana ane liphayiphu ebaleni sikhulu semlilo sasigijima ngalapho niyathi athi bafata kancanyana lapha ahlafuna leso sigazo njenge lijongosi lase Texas lelijutshwe timpondo athi lapha fafata kancane ngalapha uthi bonke labacima imililo bagijima badonsa liphayiphi yebo mnumzane mhlonishwa mnumzane umlilo uvutha uchubeka ngqo uvutha uchubeka ngqo emva kwesikhashana babita iLouisville bawela libhuloho kwetha imoto lenkulu yemlilo kwathi nje bangakemi bebaneliladi leligoqwako ngubani lobeke mina ngaphambi kokuthi liladi liqale sikhulu sasingembili ngesikhathi liladi lenyuka sikhulu sasisesicongweni ngesikhathi efika efastelweni ake manga lapho thunyisani emanti lamancane lapha thunyisani emanti lamancane lapho wendani na wathatha lizembe waliphonsa ngelifastelo wase uthi wotani bafana ludumo ngulogo sikhulu sethu lesikwendile haleluya wahola indlela leya ekufeni sihogo nelithuna wase uthi wotani bafana lihlobo loluthite lwesivumo kholo oh wotani uhola indlela haleluya imizuzu lembalwa umlilo wase ucishile aseyaphule emafastelo netimvonga tetivumo kholo takho uthi angene kanye donke tinkholoze nabodeveli batosuka bandize ludumo indoda itoguquka asidzingi tichwaga letinkulu letihlakaniphile silandzela nje sikhulu sikhulu sehla ngqo futhi sasatha livi laNkulunkulu futhi sadzabula kulo ngqo sathi naku lapho khona niyathi ngiyatshelwa ukuthi indiza ijet emva kokuthi ihambe ngekushesha lokukhulu ingena esivimbelweni msindo bese ke itofanele ivevetele kakhulu futhi ichachathele ize yendlule kuleso sivimbelo msindo futhi emva kokuba sendlule lapho ivele nje ikhululeke oh nguleyo ndlela lokungayo mnakethu ungafa nje kuyo yonke into ute wendlule ezivimbelweni sesono loko kungakholwa ngena kuloko futhi yonke into itohamba kahle uma uthatha uNkulunkulu evini lakhe ungatamatamisa wonke devil asuke kuwe futhi ugijime ukhululeke yonke into amen dramatically tonke yebo mnumzane lesikhulu siyahola sisuholela ekhaya amen wotani ekhaya ekhaya lababe wami kunetindlule kuningi kube kwakungenjalo bengiyonitshela ngingeke nginishiye ningenamthuthuti ngitobuya futhi ngibe nani ngisho nakini kude kube sekupheleni kwemhlaba le misebenti lengiyenda komini nani ndoyenda kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibona noko nini ndongibona ngoba ngitawuba nani ngibe ngisho nakini kude kube sekupheleni kwemhlaba sikhulu siholela embili amen inkosi yami iyayathi indlela kuthabula ehlane konke lengingakwenda kulandzela amen vani kugcoba gcoba gcoba kwelibutho limasha liya ekunqobeni nginganaki konke lokungakholwa lokhu nemagwababa lamadzala nemahwabayi lamadzala ampongolota khona lapha sithi ngozi ake sikhweshe kakhulu kuyo yonke into mnakethu amen lapha esikhathini lesithithele sendlulile embuthweni wetembi ngesikhathi sive sakithi sicala siniketa magalaba oh hey Loyo lothandza ukuchashwa lomncane bekangafuni ukusigcoka leso. Wakubonakala kungenasidzingo. Kodwa lapho efika empini bekasidzinga. uNkulunkulu akaniketi lutho ngaphandle uma adzinga. Yonke into lakunika yona kungcono uyithathe ngoba utoyidzinga. Lisotsha lelisafunzela lelincane nabhaki longemaphawondi langemashumi layimfica emhlane walo liceceshwa ligcoke isudu yalo lensha niyade futhi akabone noma ngusiphi isidzinga aphethe loyo mthwalo longemaphawondi langemashumi layimfica nawo onke lamapiki nemafosholo nemabhomu esandla nako konke lokunye kodwa ake angene empini kanye sikhathi sitofika lapho ufanele ube nako kunjalo kungakho uNkulunkulu lohlakaniphile ahlomisa impi yakhe ngempaphathiswa moya longcwele bekathi ukuthi leti chwaga leti tetihlakaniphi tiyokuma ngalolu tinsuku tekugcina haleluya bekathi kuthi bebayokuma kuthi bebayokhona kuchaza ngekuhlakanipha kwabo lokukhulu emandla sathane Petro wathi banjengelibhubezi lelibhodlako bagwinya lakuthandzako yebo kodwa wathi anginawe nishiya ningenamthuthuti ngiyeta futhi ngitawuba nani wahlomisa impi yakhe ngempaphathiswa moya longcwele wathi yenyukelani lapho wonke wenu nilinze Luka 24:49 bekani ngiyathumela sethembiso sababe wami ethi kwenu kodwa linzani edolobheni laseJerusalema nize nembathiswe emandla avela ngetulo emva kwaloku moya longcwele sekefikile ethi kwenu Konake ndawuba bufakazi bami iJerusalema iJudiya 10:180 kuyothi ngiwuphansi emikhawulweni yemhlaba. Ngesikhathi moya longcwele ehla nemlilo uqala kwehlela ethi kwabo bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele ngaphandle etitaladini bonke bagijima ndzawonye wathi kusho kuthini konke lokhu lapha na kungani sive wonke umuntu ngelulumi lwakithi lesatalwa nalo na wachubeka futhi wabita tilwimi letehlukene lebe bathikhuluma Nalabanye bahalatisa bathi laba bagcwele liwayini lelisha kodwa Petro wasukuma emkhathini wabo wase uthi nine madodza aseJerusalema nani lenihlala eJudiya akwatheke lokukini futhi nilalele emave ami laba abakatsakwa njengoba nicabanga ukuthi kunjalo ngani kuphela kuseli hour lesithathu lemini ngensimbi yemfica ekuseni emasaloni akavulwa ngisho nekuvulwa kwamanje niyabona na ngiko lokhu yebo mnumzane lokhu akusiko lokho kodwa lokhu ngulokho lokwakhulunywa ngemprofeti Joel abiyela kulelo live wase uyayihlepula wase uyayijuba ngalapha nangalapha amen nalawo malunga ahlabeka insithweni yawo ase athi mathotsa abazalwane Singenda njani na? Wathi pendukani ngulo nalo wenu apapathiswe egameni la Jesu Kristu kuko kusethelelwa kwesono senu. Futhi ndakwemukeliswa siphiwo samoya longcwele ngoba lesethembiso senu nebantwana benu. Nakubo bonke labakhashane ngisho nabo bonke labo inkosi uNkulunkulu wethu leyo babida. Yebo mnumzane, nayo iphethini ngulokho lathi kwende. Ulandzele kanye futhi ubone ukuthi kuqinisile yini. Amen. Kunjalo yebo mnumzane. Ngiyakuthanda lokho ngoba sethembiso. ETestamentini lelidzala uma imana yehla, imana yekucala leyawa, uNkulunkulu wabatshela ukuthi baphumele lapho, futhi bathole lokungange malitha lamabili lagcwele lokho. Emalitha lamabili lagcwele. Futhi bakufake endzaweni lengcwele ngcwele uma batama kuyigcina kwakufika umuhlwa lomncane bomantshikitane kuyo niyathi kuthi bomantshikitane labancane sikubita kanjalo endasi eningizimu lapho bangena emthonjeni wekuthi gubhela nayo yonke into niyathi netilwanyakatana letincane nguleyo indzaba ngesendakalo sebantu labaningi kakhulu banetilokatana kuso niyabona kutama kukugcina ngetulu kuloko lobe unako eminyakeni lemibili endlulile he asikuthole khona manje futhi niyabona na leyo mana yehla njalo ebusuku naleyo mana kwakungukristu niyabona ungeke wasigcina sendakalo sayitolo ufanele ube naso sinye khona manje niyabona na kunjalo namuhla kodwa kwakukhona lokunye kwako lokwakugcinwe emuva endzaweni lengcwele ngcwele lokwahlala wathi donge letitukulwane letilandzela emva kwakho uma baba ngumpriest ebupristini bangaluma imana yasekuqaleni leyawa ekuqaleni niyabona na bukani manje Petro washo into lefanako bathi wathi lokhu ngulokho ngiko lokhu wathi manje phenduka nonke uthi nibhaphathiswe egameni lenkosi Jesu Kristu kuko kuthethelelwa kwetono tenu niyokwemukeliswa siphiwo samoya longcwele ngoba lesethembiso senu manje sibapristi basebukhosini nakubantwana benu nakubo bonke lokhashane ngisho nabo bonke labo inkosi uNkulunkulu wethu leyo babida wonke umuntu utota ngalendlela akhuphuke futhi aphenduke ngempela futhi abhaphathiswe buka etulo kuNkulunkulu angeke akunike lokugcwele umlomo kodwa lokugcwele inhlitiyo hayi into letsite hayi lidlingozi letsite noma isayensi yengcondo letsite kodwa moya longcwele sibili kwasekuqaleni lokwawa ngelusuku lwePentecost thola into lefanako yebo uma nilandzela sithako semuthi nekusentshenziswa kwawo njengekuniketa umuthi nje bodokotela labaningi kakhulu namuhla kube-ke bewuthethelo losokhemisi futhi wangalugcwalisi loluhla lwemuthi nekusetshenziswa kwawo ngendlela dokotela lakubhale ngayo-ke niyathi kuthi kwakuthi okwentekani kukubulala nguleyo indzaba nina lamaningi kakhulu emalunga elibandla lafile ludumo mnakethu ungalikhinyabedi nguloko dokotela lakubhala kuthathe nje ngendlela lokungiyo nguloko kuphela lofanele ukwende nalabaningi kakhulu bosokhemisi mbumbulu yebo mnumzane bekathi kuthi imbi yakhe beyidzingani kungaleso sizathu abahlomisa ngamoya longcwele bebathi ukuthi bebatofanele ba bekatodzingeka abe nabo bebatofanele babe naye yebo mnumzane bekathi kuba ngifakazi losebentako bona kufakaza ngekuvuka kwakhe bebatofanele babe namoya longcwele manje wathi Marko 16 hambani evenlonke uthi nishumayele livangeli ngalamanye amagama nibonakalise emandla naleti bonakaliso leti tiyobalandzela labemukela livangeli niyabona na manje shano nje emave kuhlakanipha cha cha bebangeke bakwende lokho ngemave kuhlakanipha lelo livi litofanele lentiwe inyama libonakaliswe niyabona na leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako ngeligama lami bayokhipha emadimoni bakhulume ngetilimi letinsha baphathe tinyoka banathe lokubulalako babeke etandla ethi kwalabagulako futhi bayosinza bonakalisa emandla amoya longcwele livi lelibonakalisiwe letinto leti lenginitshela tona titofezeka njengelivi leliphilisako titofezeka unemandla amoya loyingcwele kuwe akusuwe ngumoya loyingcwele lokwentako niyabona na manje kuba ngufakazi losebentako owankulunkulu ufanele ube nomoya longcwele ngoba ngaphandle kwamoya longcwele ungeke wakhona kwenta lokho kuphile uthi uyathi ukuthi utokwentani na uyothatha umcondo wesicwaga lesithite lesihlakaniphile ngako futhi ukugeke bese uthi lokhu kwakukwebapostoli nje o
with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you glad of that?
Amen.
Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost baptized in Jesus Christ. Amen. And are telling now before him why his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, ngiyajabula ngalokho. Yebo mnumzane. Yebo mnumzane. Bekufanele ube namoya longcwele kubonakalisa leti bane leti takusiswa. Kunjalo, kwenda ma Maheberu 13:8, Jesu Kristu unguye itolo namuhla naphakathi. Impela kunjalo. Hlomani tikhali tonke tankulunkulu. Ungatisebenziseli ingubo noma nje kubukisa wehle wenyuka. Kodwa kuyini na? Hloma tonke tikhali tankulunkulu. Futhi kuze kuthi uma uhloma tikhali tankulunkulu, ungathatha inkembe yankulunkulu ngekukholwa. Futhi ujube indlela yakho wendlule kunoma ngusiphi sethembiso unkulunkulu lakwentela sona. Uma kugula kume endleleni yakho, ujube kuphume endleleni sethembiso sankulunkulu. Uma sono sime endleleni yakho, ijube sisuke endleleni kunjalo tonke tikhali uma devele akudubula ngemcibisholo ushaye ususe futhi uchubeka nekuchuma nekuchuma kunjalo
I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah.
Anijabule ngaloko na impela niyajabula yebo mnumzana.
They were gathered in the upper room all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them.
Emfisi ngalelinye lilanga ningivile ngikucoca ngiyacabanga ngacabanga ngakho nje bengita ngihlabela lelo culo lelincane indiza yayimile siphepho sakhuphuka ebusuku bakuthandi futhi ngangivela ngale eDallas eTexas futhi yema emfisi siphepho sayehlisa bangibeka ehotela lelikhulu bangitshela ngekusala kulandzelayo ukuthi batangibida ngensimbi yesikhombisa ngo bengiyophosa lelinye liposi kusenesikhathi impela cishe ngensimbi yesihlanu ngo ngangingakalali kakhulu kangako futhi emgwaqweni endasi mwalo engcwele wathi jika bese ubuyela emuva ngalenye indlela ngachubeka kancane futhi kwakunaletinye tilimato netibham netindvo tibekwe esitolo liphoyisa lelikhulu lelidzala lase-Island lime lapho ngawelela kule tilimato lesi futhi ngibuka phansi nasetulo ngacabanga uyekele kubuka mine ngathi Nkosi ngabe nguwe lona anikholwa ukuthi emadodzana kaNkulunkulu aholwa ngumoya weNkosi na wathi jika bese ubuyela emuva ngalenye indlela ngavele ngaqala nje ngase ngibuyela emuva futhi ngawela ngaya endasi le eningizimu emefisi lapho ngangena emkhathini walapho bantu labangemakhalathi bahlala khona futhi ngangihamba ngalapho ngacabanga he ngalibuka liwashi lami sekusikhathi sekuthi indiza isuke into letsite yayisolo ithi nje qhubeka uqhubeke lilanga lalilikhulu kakhulu niyati ngangihamba ngalapho futhi ngo ngabuka kule ngayithi kweligede lelincane futhi nako kumedzathe lolikhalathi lofana naye bekabukeka njengalomunye walaba bo-anti jimamas tihlathi takhe letinkulu letikhuluphele tilenga lapho tinyembezi tehla etihlathini takhe wathi sawubona ekuseni mfundisi ngathi sawubona ekuseni ngathi anti wathi kanjani ukuthi ngiwumfundisi manje endase ningizimu ubitwa kanjalo-ke umfundisi ngathi wathi kanjani ukuthi bengumfundisi wathi yebo-ke bengathi ukuthi bewunguye wathi yinye into lengisanza kuyigeja nje wathi wena wathi bewufanele ukuthi ugcoke isudu lempunga lencane nesigcoko lesincane lesibekweceleni kwenhloko yakho wathi kodwa liphi lelo phuthumende lobe unalo ngivele ngalibeka phansi ngathi ngilishiye ehotela wathi bengathi ukuthi uyeda ngathi ligama lami ngingubranham bewathi wathi cha mnumzane wathi mfundisi Branham angikwathi wathi kodwa uke weva yini ebhayibhelini ngalowo wesifazane waseshunemi ngathi yebo wathi uyathi bekaneluswane bekasaguge kakhulu ukuthi angaba neluswane kepha noko bekanalo futhi wathi lowo Eliya lowo mprofethi wahamba wase uyamtshela ngalolo swane ngoba bekanemusa kulo mprofethi ngathi yebo ngiyayathi le ndzaba kahle kakhulu anti wathi yebo-ke ngikulolo hlobo lowesifazane wase uthi ngakhuleka enkosini mina nemiyeni wami kuthi isinike umntwana ngathi ngizomkhulisa njengoba enda wase uthi wasinika umfana lokahle wase uthi kodwa umfana wami wathatha umgwaco lokungesiwo wathi waphuma emkhathini wetoni nakanjalo njalo futhi wahamba ngendlela yesono futhi wathi ulele ekhathi lapho uyafa wabamba sifo selicansi wase uthi usekhathi lapho uyafa futhi wathi besingakwathi thine makristu lapha futhi wathi kwahamba sikhathi lesidze kakhulu kwade kwaguquka kwaba sifo sagconsula futhi wathi uyafa wase uthi dokotela weda wase uthi abakhoni kumendela lutho ingadi yakhe yayihlanganiswe nalokune futhi bebamnika i-salvarsan 606 ne-mercury nako konke kodwa akusitanga ngalutho futhi kwase kuhambe kakhulu kudle imigothi enhlitweni yakhe futhi wathi uyafa wase uthi angikhonanga nje mfundisi kumela kubona umntanami afa Wathi uyise uchubekele emsebentini manje ekuseni futhi wathi busuku bonke bengivukile futhi ngakhuleka ngathi Nkosi uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu lofanako lobeka khona emuva insuku enta eliya wase uthi manje ngiluhlobo lowesifazane lebeka ngilo futhi unginika luswane lwami lapha futhi wathi uthethe umgwaqo longasiwo Nkosi kodwa ngiwashe emabhodi futhi ngetama kukukhonda futhi waya ebandleni lakho futhi walalela abafundisi bakho wase uthi ngatama futhi ngenta konke lengatshelwa ukuthi ngikwende wathi angifuni kubona umntwana wami afa kanjalo wathi uma ngase ngithi Nkosi ngingenta njani na futhi wathi ngalala buthongo futhi ngaphupha ngikubona wehla ngesitaradi ngesikhathi ngiphaphama wathi kumela lapho futhi ume ngasegedeni nemhlane wakhe wawumandi bekane nelihembe lendvodza liboshelwe enhloko yakhe futhi ngabuka phansi lapho ngambuka ngacabanga he wathi ungangena yini Oh he ngavula lelo sango lelidzala emuva sikalise kulima silenga egarden kusimisa ligede niyathi kutsi tiyini futhi ngangena ngekhathi ngike ngaba sethi golden temakhosi niyathi kodwa angaze ngemukeleke kakhulu kunaloko bengingiko kuleyo ndlu lencane yalelikhalathi ngaloko kusa silo lesitsadlana cha nalo mbhedze wensimbi lomtsala lomelapho ubuyile kodwa lokulele embhedzeni kwakungilomkhulukati umfana lobukeka amuhle bekabukeka cishe abe ngemaphawondi lalikhulu nemashumi layimfica aqinile nje futhi agcwele emtimbeni futhi bekanelishidi esandleni sakhe noma into lencane ethi kwakhe athi ngathi sawubona ekuseni mnumzane oh wathi mfundisi bekangathi lutho tinsuku letintsathu noma letine wathi ucabanga ukuthi ungaphandle elwandlekade noma lenye indzawo lenkulu wathi unguye wakhuluma ngako ukuthi kumnyama futhi usesikebheni futhi akakhoni ukuthola indlela yakhe yekubiyela emuva futhi wathi nguloko lokwephula inhliziyo yami wathi mine kube nje bengingamuva athi usinzisiwe ngathi anti ngikhulekela labagulako bekangakukhathaleli loko bekafuna kubona lowo mfana asinzisiwe ngiloko lebekafuna kukubona lowo mfana wasinziswa bekati kuthi bekatombona futhi ngakulololunye luhlangothike wathi manje uthethe umgwaqo lokungesiwo ungeke wamkhulekela na ngathi yebo ke asikhuleke ngathi yebo ke asikhuleke ngako saguqa phansi ngathi anti khuleka kucala Oh he ngesikhathi lo longcwele lomtsala lothandzekako ayokhuleka wena kwakungesiyo indlo lensha kuye wakhuluma naye njengoba beka ngakhuluma naye phambilini niyabona na yebo wakwenda ngeva nje kubanza kugijima yonke indzawo kimi kanjalo ngacabanga onkulunkulu ute wangolela kanjani endasi lapha kanjena ngacabanga onkulunkulu umangalisa kakhulu ngambukisisa ngase ngiyasukuma futhi ngambukisisa naye lo esifazane tinyembe titehla wathi Nkosi ngilapha wathi ngakhuleka futhi unginike liphupho futhi wathi lo mfundisi bekeda futhi ngalinza khona lapho ngikholwa ukuthi uNkulunkulu usebenza dza utothe imbili kemuca kungako ngingeke ngikhone kuya endizeni wathi ngalinza khona lapha waze wefika wase uthi manje nangu lapha wathi Nkosi uma nje bengeva umntana nami athi ngisenzisiwe wathi kutolunga wase uyakhuleka wase ke uyema kukhuleka wathi amen wathi ungakhuleka mfundisi ngathi yebo mem tsatse ngabeka tandla tami etikwe tinyawo takhe tibanza wasukuma futhi wesula tinyembete ehlathini takhe kanjalo wamcabuza esihlathini akunanzaba noma bekalihlazo wathi luswanelwa make manje niyabona loko yi akunanzaba ukuthi bekayini kusasolo kungumntana nakhe niyabona akunanzaba Niyabona ngiloko ke ucabanga ngeluthando lwamake manje kodwa uNkulunkulu wathi make angahle akhohlwe ngeliswane lwakhe kodwa mine ngingeke ngikukhohlwe niyabona na ligama lakho libhalwe emaphameni esandla sami uyakuthanda ungakhathateki uma uthatha livi lakhe chubeka nje kwaguca phansi emuva ngabeka tandla tami etinyaweni takhe beka solo athi umnyama ekhathi lapha wathi umnyama ekhathi lapha oh make ngathi ungeke ukhulume naye wathi cha akathi ukuthi ukuphi wathi bekasolo achubeka kanjalo tinsuku nje ngathi babelo sezulwini angiconzi ukuthi kungani leyo ndiza yehla manje sengishiywe sikhathi kakhulu angeke ngiyibambe futhi lapha bewunami ngewuka ngalendlela nalothathe lome ngaphandle lapha lendlu lencane lethobekile ngita lapha nje ku angathi ukuthi kungani ngilapha nkosi ngachubeka nje ngilandzela wathi oh make oh make ngase ngitsi ngalalela kancanyana wathi yebo sithandwa wathi make kungena kukhanya lakamelweni kwase kuthi ke cishe emva kweminyaka emva kwaloko ngangiya ePhoenix ngeta ngesitimela niyathi ukuthi emasangweji asesitimeleni aphakeme kakhulu nendvo lencanyana ngako sadonsela eMemphis ngase ngiyachuma ngiyasuka ngititholele lisaka leligcwele emahembeka niyathi kuthi angichube ngite ngifike ePhoenix futhi ngako bese ngaba ngulolo suku nalobo busuku futhi bengi wathola lapho cishe ngemasenti lalishumi nesihlanu lilinye niyathi futhi ngiyahamba ngititholele lisaka leligcwele emahembeka futhi ngahamba ngayoti landza ngagijima ngehla kanjalo ngeva umuntu ambongoloda halo lapho mfundisi Branham ngabuka kahle likephisana lelincane lelibovu lime laphaya ngathi halo laphaya unjani mnakethu ngachubeka nekuhamba wathi awume kancane wase uthi awungadi ngase ngithi cha angikholwa ukuthi ngiyakwathi mnakethu wathi uyakhumbula ngalesinye isikhathi wathi wehlela endlini yami futhi wathi make wami beke mengephandle kulelo gede alenze endasi lapho ngalapha eningizimu na ngathi awusuye lo mfana wathi yebo nginguye wathi ngiphilisiwe wathi lo dokotela sewuvele uthite ngeluleme wase uthi akusiko lokho kuphela kodwa ngisinzisiwe manje kuyini na lalelani bangani uNkulunkulu usebenza ndzawodotimbili temuca loyo uNkulunkulu lofanako lobeke kangasho kulo wesifazane lo mshunemi lo uNkulunkulu lofanako lobeke angakhuluma futhi athi kulo wesifazane emthonjeni hamba ulandze indvodza yakho lo wesifazane lofanako lobeke angatsinza sembatho sakhe kumjikisa emkhatsini walabo bantu uNkulunkulu ake nginikhombise lokuthite ngicaphele labanye bantu labangemakhalathi emuva lapha ngemuva ngiyakholwa nalababili bazalwane labathathu labahlethi lapha angikusho lokhu manje niyabona kodwa ngibuka noma ngimuphi umusa kaNkulunkulu hayi emakhosi lanemandla nemakhosi lamakhulu kodwa kulomphofu lowesifazane lolikhalathi longakanzi lohlala endzaweni lencane lenetipoko lapho umusa kaNkulunkulu lowawungabamba leyo ndiza endasi lapho futhi lalelani emva kuba sengisukile kuleyo ndlu ngaphuma ngase ngibamba itekisi ukuthi ngibiyele emuva ngase ngishiywe sikhathi cishe ngema-hour amabili nehafu ngase ngitsi ngishayelele ngiye ngale e-station setekisi cha kusuka etekisini hayi e-station setekisi kodwa esikhumulweni setindiza ngathi ngifanele ngiyogibela indiza uma ngingakhona manje kwakusemuva lapho ngqo emva kwempi futhi wawungeke uthole ngisho indiza ngesikhathi ngingena ngangena ngekhathi bathi lubito lokugcina eLouisville eKentucky bekuyini na uNkulunkulu ngekukholwa kwalo wesifazane mhlawumbe lobeka ngabathi bo ABC bakhe yebo bekabathi bo ABC bakhe hlala njalo ukholwa Kristu niyabona ngalo wesifazane tatane wesifazane longakwathi kufunda nekubhala cishe impela bekathi ukuthi kudla lokulandzelako kwakuvelaphi kodwa ubuqotho bakhe kuNkulunkulu lebeka mthandza bebungayidzilita leyo ndiza uthi abambe leyo ndiza waze umkhulekwe kukholwa wakulekwa ethi kwemfana wakhe futhi ngikhone kuthatha umuntu futhi ngimsuse kude ngingayi endizweni umoya kaNkulunkulu ungijikisa akunandzaba ukuthi utama kanjani kuhamba kukubuyisela emuva ufaka uNkulunkulu kuwe mnakhe ngeke uhambe ngalo lomunye umgwaqo into letsite iyakujikisa futhi wabamba leyo ndiza lapho ngaloko lowo uNkulunkulu lofanako lokulesakhiwo kusihlwa niyakukholwa lokho na so mantonga etikhalta uNkulunkulu niyamkholwa na Mangakhe makhristu ekhathi lapha phakamisani tandla tena bese ke nisho lokhu Kuyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa. Jesu Kristu longuye itolo namhlanje phakathi. Sihlahla semlobokade senyukela ePentecost. Kunesihlahla Davide lasibona sahlanyelwa eceleni kwemfula wemanti lamanene. Umfula munye, umoya loyingcwele. Wonke lamanti ageleta angena kuso. Tiphiwo, tiphiwo takamoya, tigeleta kuso. Emachembe aso angeke abune. Sitothela sithelo saso. Ngabe kunjalo na? Kumbulani, siyothela sithelo saso ngesikhathi saso lesifanele. Leso sihlahla lesiphelele, Kristu wefika. Futhi ngesikhathi efika kwendekani na? Bamjuba futhi bambeka etikwe mhlawumbe ngegesha lapha ngendele ukuthite lapha Ben ngicabanga ukuthi khona lapha mina kethu ngi Bamjuba bamlengisa esihlahleni semaRoma kodwa wavuka futhi kunjalo ulapha namuhla kunjalo ngesikhathi alapha emhlabeni wema wase ubuka ngephandle eThamelini wesifazane lomncane wendlula ngalelinye ilanga ngesikhathi endlula esiqukini sebantu bathi bo bodokotela bangalolo suku bo siyazi bekutsabuka kwetindvo nebapristi bathi ungumfundzi micabango ungibhelizebule umbhuli basaphila umoya usaphila kodwa umoya kaNkuluNkulu usaphila nawo niyabona na utela umlobokati wakhe lemisebenzi lengiyendako mina nani ndoyenda bangakhe bantu ekhathi lapha lobhulako longangade futhi lowathi ukuthi angade lutho ngawe phakamisa isandla sakho yonke indzawo nje uma lokhu kufika kumuntu waseJeffersonville noma umuntu lengimatiko khohlwa ngiko suka kuko phakamisa isandla sakho uthi cha suka angaze ngibe ngiyabuva nje bukhona bakhe ngiyathi ukuthi ulapha lalelani Jesu wathi njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma kuyoba njalo kubiyeni kwendvodzana yemuntu niyabona bekuyini na sikhathi njengaseSodoma bukani imphenduketelo njengoba kwakunjalo eSodoma so nosaseSodoma bukani lesivelesi bukani letinye tive bengifunza liphephandzaba lapha esikhathini lesidzite lesendlulile eLos Angeles kukhule ngemaphesenti langemashumi lamane eminyakeni lophelile waseSodoma ngani na besifazane bativete imitimba yabo nendvo lenjalo waze umthombo wemvelo wendvotsa waguculwa waseSodoma beka khona etinsukwini taseSodoma bukani ngesikhathi lothi indvotsa lelungile nemndeni wakhe wawusendasi lapho uba ngumphathi walelidolobha noma wahlala esangweni futhi beka lijaji sihlakaniphi lesikhulu kodwa tono tawukhathatha umphefumulo wakhe lolungile lusuku ngalunye ngalelinye lilanga ngaphambi nje kwesikhathi sekugcina Abrahama libandla lelikhethiwe labitelwa ngephandle akuyanga eSodoma kwakungaphandle kweSodoma manje bukusisani letigaba letinsathu tebantu sonke sikhathi uhlala njalo kunelikholwa umzenzisi nalongakholwa emkhathini webantu lowo nguAbrahama Loti nebaseSodoma manje bukusisani ngamunye bekanemlayeto kwakunethi ingelosi letinsathu leteda kuAbrahama libandla lelikhethiwe lababili babo behlela eSodoma futhi bakhipha Loti nemkakhe nemathothakabi waguquka baseSodoma basha lababili babo Billy Graham wesimanje naOral Roberts imilayeto yakhe ehlela eSodoma ashumayela livi abaphumputhekisa ngelivi kungakholwa livi niphumputhekile ngoshunyayelwa kwelivangeli kuphumputhekisa longakholo futhi ngiloko Billy Graham nalabo bavangeli abakhulu labakwendako baphumputhekisa kodwa kwakukhona munye lowahlala naAbraham labakhethiwe wamnika sibonakaliso niyakhumbula bekakade ang-Abrahama ngayitolo kwalokho noma lamabili nasara bekakathi angu-SARA kodwa manje angu-ABRAHAMA na-SARA nabona ngako lona lohleti lapho lesikhulumi wathi Abrahama uphi umkakho Sara inkosatana wathi ulathendeni nelithende lalingemuva kwalengelosi wathi Abrahama manje khumbulani Sara bekanemashumi layimfica na-Abrahama likhulu emashumi layimfica nemfica wathi ngitokuvakashela ngisabitho selucobo lapho ngitokuvakashela ngekwesikhathi sekuphila sethembiso lenginitshele sona ngalamanye amagama Sara utolu letha loluswane uthi wahleka ethendeni niyabona besamdzala wathi mine ngibe nenjabulo nenkosi yami Abrahama umyeni wakhe wase uthi semdzala naye ngani lowesifazane beba nayo njengendvodza nemfate mhlawumbe bebakathe bangasiyo indvodza nemfate iminyaka lengamashumi lamabili niyabona na beba ngulabadzala kangako kwase kwendlulile wathi mine futhi wahleka futhi lengelosi nemhlane wayo ufulathele yathi uhlekeleni Sara kuthiwani ngako na ngabe lokho kufunza ingcondo uhlekeleni Sara Sara waphuma wabaleka wase uthi angizange kwakungoba bekesaba wathi yebo ukwentile bekayobhubha khona lapho kube kwakungesiko ngenxa ya-Abrahama umyeni wakhe bekayingxenye yako nelibandla lalitobhubha khona manje kube bekungesiyo ingxenye yakristu ngekungakholwa kwalo angeke akwende bekangeke amthathe Sara ngenxa ya-Abrahama angeke athathe libandla ngenxa yakristu ingathi sasolo ilapho niyabona kunjalo ingcenye yayo manje qaphelani nje futhi bukusisani ukuthi wabitha ini lo muntu lothi lothi letothe ngelosi tahola lothi waphuma bukusisani Abrahama waphuma kuyokhonda ngale ngelosi futhi wayibitha ngaElohim kwakuyini na leyo ndvotsa idla emachatha embila liwundlu noma lithole futhi wanatha lubisi futhi wadla singwa mhlawumbe kudla kwembila futhi wenda amachebelengwane etiko lemlilo Sara latenda futhi udla singwa unatha lubisi loluvela enkomeni futhi udla lithole lenkomo kunjalo futhi ume lapho Abrahama futhi Abrahama wambitha ngaElohim bekafanele athi bekanguye wakhuluma naye niyabona uma lokho kungenjalo Elohim inhlavi yamagama lenkulu NKHOSI lofanako njengasekuqaleni kwakuyini na Jesu wathi njengoba kwakunjalo emihleni yalothi kuyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu Elohim livi ekuqaleni liyobonakaliswa enyameni yemuntu njengoba bekanjalo lapho Hallelujah Elohim hayi ngangikhona ngikhona niyabona na ulapha kusihlwa ngendlela lefanako niyakukholwa na impela niyakukholwa uma umuntu lothite kulesakhiwo lengingamati uma moya lo engcwele uma nje uto bangakhe lokholwa ukuthi lo wesifazane watsinza Jesu hayi ngekwenyama kodwa kukholwa kwakhe kwamtsinza na niyabona kwakuyini lokho sembatho impela but mayosi lo impumbuthe into lefanako niyabona na kukholwa kwakhe kwamisa ngifuna ukushumayela ngaphambi kokuthi ngihambe waseke Jesu uyema wathula futhi manje uma inkosi ithandza lesembatho lesi lesikhulu sembatho sasePalestine wacinzethela wachetha lona wesifazane lomncane lobuthakathaka wase uthinza sembatho sakhe wathi uma ngingakwenda uthi bonke bathi rabi umprofeti umkhohlisi noma yini lenye lebe bambitha ngayo niyathi sicukule sibhicene ngako bekahamba ngalapho futhi wathi wema wathi ngubani longithinzile ngubani longithinzile wathi ukhona longithinzile wathi oh wonke umuntu uyakuthinza Petro wamekhuta wathi he umuntu weluhlobo lwakho futhi uthi ngubani longithinzile wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngiphelelwe ngemandla emandla aphumile kimi wabuka ngale esicukwini futhi wathola wesifazane lomncane futhi wathi kukholwa kwakho kukusinzisile manje libhayibheli lathi encwadini yamaHebheru kuthi Jesu Kristu khona manje ungumphristi lomkhulu. Kunjalo na, lo ngathindwa ngekuvelana nebuthakathaka bethu. Ngabe kunjalo na, umphristi lomkhulu lo nekuvelana nebuthakathaka bethu. Beka ngenda kanjani uma anguye itolo namhlanje phakathi na? Wenda ngendlela lefanako lenda ngayo ngaleso sikhathi. Uma ungumphristi lomkhulu ofanako, leBhayibheli lathi uyafana. Niyakukholwa na? Yebo ke kona ke ungeke waligega livi. Livi lasho njalo. Manje ngabe si unako kukholwa lokwenele ukuthi umtsinze na? Uma beungamtsinza khona ke ngitotinikela kuye futhi nimvumele angisebenzise futhi anisebenzise ukuthi nilethe ukukholwa kuto tonke letinye tetsameli leyo insayeya akusiyo na ukukholweni uyakukholwa na bekungaqinisa ukukholwa kwakho kubona Elohim hayi wena hayi mina kodwa yena kuyini na livi kuyini na Sivikelo umkhono tikhalta nkulunkulu livi la nkulunkulu libonakaliswa inyameni yemuntu inyama yakho inyama yami kubona imisebenzi ya nkulunkulu amen ngiyakukholwa babe losezulwini mhlawumbe ngente liphutha mhlawumbe ngente insaya lengesiyo uma ngikwendile inkosi ngitsethelele bengingakaconzi kukwenda kodwa kubonakala kwangathi kuyinto lengiholela ukuthi ngikwende futhi uma lowo kunguwe babe lengiqinisekile ukuthi kunjalo utende wathiwe manje kude bantu batokwathi letinto leti lengikukhulumako noko bengingakafunzi noko tiliciniso Angemavi akho siphe kona babe. Amen. Niyakuva lokho na. Khumbulani ngesikhathi imbi yayenyuka ngalesinye isikhathi nemoya kaNkuluNkulunkulu wehlela ethi kwendvotsa uthi wamtshela ukuthi kwehlelwa kanjani lapho uthi wahlala endleleni nekuthi bebayoyishaya kanjani leyombi futhi bakwenda ngesikhathi ngikholwa ukuthi kwakunguye David kwakunguye bekakhuluma na lomunye wabo nemoya wehlela ethi kwalenye yemadvotsa futhi wabatshela ukuthi baphunyule kanjani banini lokho lokushiwo emizuzwini lembalwa nje lendlulile ngifunisise ulivi hlala nelivi livi lethembisa lokho manje yini lengitama kuyenda na thatha uNkulunkulu umiye 7 lakhe manje angingathi labanye benu bantu lapha kodwa khulekani uma kufika ngetulo kwanoma ngimuphi wenu bantu lengibatiko ngiyacela bantu lovela eJeffersonville nasemaqenzelweni lengibatiko ningakuleki kuyekele kanjalo nje kulesikhathi lesi akuwe bantu lengingabadi niyabona ngikhulekeleni nje ngiyakuthinga umzuzwana nje masinyane uyafika hloniphani ngekuthi thoba kunathatha lomncane lohlethi khona ngalapha ngesekudla sami uneliduku leliphakeme emlonyeni wakhe Sithe hambi lomunye kulomunye ngiyacabanga angikwadi uyakwadi kulungile Kune wesifazane lo sekuxhumaneni naNkuluNkulu lengingamadi akangadi futhi angimadi kodwa moya loyingcwele usathi sobabili Manje bewukhulekela lokuthide uma moya loyingcwele atokwembula kimi ukuthi bewukhulekela ini njengoba enda kulo wesifazane umopho wakho niyabona ungakholwa ukuthi utokhululeka yinkinga yakamoya lekuhluphako akunjalo lokho na uma kunjalo phakamisa leso sansi ngeke kusaphindze ukuhlupha uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyathi ukuthi ungibani na ngabe lokho kutokusida Mildred Rose bani nekukholwa kuNkulunkulu uma ukholwa nje awusuye ngisho walapha uwaseningizimu Carolina Liqiniso bani nekukholwa nje ungangabadi niyabona na loko kwashaya lotsatse lohlethe ingo emva kwakhe naye usehambi kimi kodwa uNkulunkulu sathi sobabili usenkingeni kunelithundi lelimnyama etikwa lowesifazana angimadi usehambi lotsatse lolandzelako uphakamise tandla takhe kanjena kodwa yebo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangembulela ukuthi ini inkathathwa yakho ungangikholwa ukuthi ngumprofeti wakhe noma inceku yakhe na beungakwenda na kwakho simo sekwethuka. Kunjalo, uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho. Ngeke kusaphindzeke kukuhluphe manje. Kukholwa kwakho kukusinzisile. Wakulelive, wasenzaweni lebitwa ngekuthiwa yiFayetteville. Kunjalo, ngabe kunjalo na? Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani. Nkosikati Harrison, khona-ke ungaya ekhaya welulame. Uyakholwa. Naku kuhlethi thathe, lo hlethi khona lapha, angibuka. Ngisihambi kulona wesifazane. Usihambi kimi thathe, kulungile. Uyangikholwa njengomprofethi wakhe, noma inceku yakhe na? Uyakukholwa na? Uma uNkulunkulu atokwembula kimi, ukuthi yini inkathathwe yakho, utokholwa ngenhlitiyo yakho yonke na? Netindlo letinengi letingalungi ngawe. Ube nemfutho wengadi lophakeme ngendo yinye. Unenkathathwe enhlitiyo yalenye indlu. Ucishe impela ube nekugula kwemizwa ngalomunye. Futhi ukhulekela kwemukela umpapatiso omoya longcwele. Liqiniso lelo, uma loko kunjalo phakamisa iduku lakho. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi. Kulungile, mnumzane, Nkosikati Jackson, kulungile, yani ekhaya welulame. Niyakukholwa na? Naku kuhlethi thathe lomncane, lohlethi etulu lapha akhala, uthi kuba sidudla, ulungise etinwele takhe kanjena, futhi ugcoke ingubo lemhlophe, uhlethi khona etulu lapho, ngisihambi, ukhulekela lokuthite. Kunjalo, lo thathe lomncane lapho, ngisihambi kuwe, angikwazi. Nkulunkulu uyakwazi. Uyangikholwa ukuthi ngumboni wakhe, noma inceku yakhe na? Uyakukholwa lokho ngayo yonke inhlitiyo yakho. Ufuna kubuyela emuva eCharlotte, usinze, Nkosikati Hines, futhi ufuna luswane, awulufuni yini? Uyakukholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho, ungaba neluswane lwakho, kulungile. Uyakholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho, bangakhi kini labakholwako? Ninga, niyajabula ngako na? Oh, kuyini na? Umoya lo ingcwele. Ulapha nani. Naloke futhi, asikholwe nje. Bamba tandla talomunye nalomunye. Bamba, bende kuxhumana. Babambe tandla talomunye nalomunye. Loku kute nitokwazi ukuthi umoya lo ingcwele ulapha. Manje lalelani. Bangani, akukho muntu ekhatsi lapha lona noma ngikuphi kuconza kwakamoya, kodwa lowatiko manje kuthi umuzwa lomncane locakile wendlula kuwe. Yini leyo na? Lelo livi laNkulunkulu. Loyo uNkulunkulu esimeni samoya, livi. Livi, uNkulunkulu anicinisela te kuphepha kwenu. Niyabona na, ningake ningakholwa manje. Kholwani, ngibone indvodza ivele nje iphilisiwe emuva lapho nenkathathwe elidlala lebesilisa. Nkulunkulu akubusise mnakethu konke ku sifo sashukela loyo thathe khohlwa ngaso yani ekhaya sewusinzile. Uyanza utonke nje kuso sonke lesakhiwo. Uyakholwa na? Manje libhayibheli lathi lalelani, libhayibheli lelifanako lelethembisa. Le misweni lengiyenda kumine nani into yenda. Nguloku lakwenda, yebo ke. LiBhayibheli lelifanako lisho lokhu. Kuthi uma ba letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Uma babekatandla tabo, nonke ningamakholwa, nibeke tandla tenu etikwalomunye nalomunye. Uma babekatandla tabo etikwalabagulako bayosinza. Babelo sezulwini, siyathi ukuthi Sathane wehluliwe. Kapteni wethu lomkhulu Jesu Kristu ukhona. Nali livi lakhe libonakaliswa. Libonakaliswa ngebukhona bamoya longcwele. Ngumoya longcwele asebenta kithi. Moya longcwele lofanako lowasehlisela umlilo wePentecosti. Wasehlisela tilimi tePentecostali. Wasehlisela kuhumusha kwePentecosti. Kuhleleka. Umise ebandleni bapostoli, baprofeti, botishela, bavangeli. Futhi lapha kule ngcungcuthela lenkulu lechubekako, lapho bothishela bavangeli netiphiwoti sebenta nzawo tonke, siyakubona Nkosi. Siyathi kuthi sisesikhathini sekugcina, nebantu badzinga emandla, Sathane uyababhadalisa. Futhi ngibeka livi laNkulunkulu etandleni tabo khona manje, etinhlitiyweni tabo, sehlula Sathane ngalelivi. Phuma kulabantu laba egameni laJesu Kristu. Buka tandla tabo, buka kukholwa kwabo, uNkulunkulu. Sathane wehluliwe, bayekele egameni laJesu. Phuma, ngiyakuyala ngaNkulunkulu lophilako.
Love me. believe it? You believe he loves you? Put your hands up. It's just salvation on Calvary tree. High love. I love you. Oh, praise God.
Nakethu ngalelelinye ilanga wathi bekane liphupho wabona develi lomdzadlana emenge phandle lapho na develi umncane wonke bekagquma aya etulu naphansi wathi bu uthi wagquma waya emuva sonke sikhathi uma agcumela emuva bekaya ngekuba mncane na develi bekaya ngekuba mkhulu uthi ngaso sonke sikhathi uma ampongolota bu bekagquma abiyele emuva na develi bekaya ngekuba mkhulu uthi bekathi ukuthi bekafanele alwe naye ngakwacabanga ngifanele ngithole isitulo noma lokuthite wathola libhayibheli nadeveli wathi bhu uthi wachubeka bhu wabiyela emuva ngco nadeveli waya ngekuba mncane wahamba bhu 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 futhi wavele kwamshaya wamlahla phansi nguleyo intfo yekulwa naye ngayo livi lankulunkulu uma ampongolota bhu niyampongolota bhu ngesikhathi athi uyagula uthi kubhaliwe ngemivimba yakhe ngiphilisiwe amen Lutumo, ngidiva ngigcwala lukholo. Ngisengakabi sekhathi nebusuku noko, solo ngiyeva. Amen.
That will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now down in my heart. Glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so